Ngubuyethe abenakele kulokhu kusa nokubika izindaba ezinhle enxa zonke ukuthi inkosi uNkulunkulu ibilunge kanjani kithi. Ngesonto ledlule ngesikhathi umbono ushiwo futhi iningi lenu nonke belilapha ngaleyo nyoka ibulawe esakhiweni, lo mbono wenzeka igama ngegama nje kungakapheli amahora angamashumi amabili nane emva kokuba sekushiwo lapha emsamo. Bekuyinkazimulo ukuthi inkosi kwenze kanjani. Ngikaze ngibone umunye wayo wehluleka impilo yami yonke, futhi sengineminyaka engamashumi amahlanu nambili ubudala. Ngokuphelele nje igama negama ngendlela okwenzeke ngayo, futhi ngizizwela ngingcono kakhulu. Futhi manje kukhona konke bengikhuluma ngakho ngikusho ngalokho kumangalelwa noma hayi kumangalelwa, bekuvela enhliziyweni ethembekile amadoda amesabayo uNkulunkulu. Ngabo inkonzo yami ithole nje kancane phezulu ingaphezu kwemvelo kakhulu. Futhi khona ke baqala ukucabanga ukuthi bengiyinkosi Jesu, futhi kwaqala imfundiso encane ngakho, kodwa konke kwamiswa khona lapho. Ngiyayibonga inkosi ngalokho. Futhi kwathi nje ngingaphuma kukho qobo lwami, futhi ngavele ngavumela inkosi ukuthi ikuthathe futhi ngakunikele enkosini ngokushesha. Kwase kuphelile ngesikhathi singaphakathi kwamahora ngamashumi amabili nane, kwase kuphele konke. Kungishiye nginovalo kancane futhi ngiphatheke kabi kancanyana, kodwa ngizophuma kulokho emva kwesikhashana ngoba impela kwakuthi kwethusa kimi, kodwa ngilungile nje futhi ngikahle. Futhi sibe nokunqobo kuningi kuleli viki, ngifuna ukubika ukuthile. Manje ukube bengilalele lokho inkosi eyangitshela khona, lokho bekungeke kuvele. Eminyakeni emine yedlule wangitshela nomkami okhona emuva ezithamelini lapha ndawo manje, nendodana yami ihleli ubelapha emsamo emizuzwaneni embalwa edlule. Futhi abanye abaningi bangizwile ngisho isikhathi nesikhathi, lesi sikhathi sokugcina ngizobala noma yikuphi kwalokho kuhlole kufihlakele. Niyabona ke kuba ngizamile ukuphila ngokusondelene ngempela noNkulunkulu, futhi ngokwenza kanjalo khona ke kuveza into ethile njengokwenza abantu baphambane baze bangasazi impela ukuthi bacabange ini. Futhi khona ke ecaleni lentela ebesinalo bekungeke kube khona negama elilodwa ngalokho, kube nje bengilalela inkosi. Uhlala kuyilapho engenza khona, lapho ngingamlaleli khona yilapho la ngihlala ngingena khona inkingeni. Ukube nje bengilalelisisile futhi ngahamba naye. Futhi khona ke kuthola inkonzo ingaphezu kwemvelo kakhulu ngesinye isikhathi, ngize ngangesaba ukuthi ngizokweqa ngidlule le kulowo muqa. Kodwa manje angiqondile, ngifuna wonke umuntu ukuthi abambe lokhu kahle, ukuthi angiqondile ukusho ukuthi ngiyahamba ngizokhela enkosini, kodwa angisafuni nje ukuzwakalisa noma yikuphi kungaphezu kwemvelo. Niyabo, ngakho ke ngendlela yokunjengokuhlolo kufihlakele nezinto ezinjalo. Manje inkosi ibe nomusa kithi ngalesi sikhathi, ivuse umfowethu Neville onezwi lesiprofetho, inomfowethu Hickenbotham nabanye abaningi abazalwane lapha abayikho ngempela ngeziphiwo zikamoya ebandleni benza izimangaliso. Futhi ake ngininike ukufakazi kwakukhona udadewethu Opal Weaver, angazi noma ukanye nathi yini lapha ebandleni kulokhu kusa noma cha. Ngaba ukhona lapha dadewethu Opal na ukuthi ngingahle ngikwazi ukumbona? Awe, eminyakeni eminingana edlule wayefe nomdlavuza, futhi umdlavuza wawusezindlaleni zowesifazane, futhi wakhuphuka wangena ezinsweni zakhe, futhi bamunika nje lobo busuku obubodwa nje nokho ukuthi aphile. Wayesehle kakhulu nje, futhi ngahamba ngamukhulekela kwase kufika umbono, futhi waphiliswa ngokuphelele nje. Futhi lokho sekucishe kube yiminyaka eyishumi nanhlanu edlule, uyangena uyaphuma phakathi kwethu iminyaka neminyaka. Ngelinye ilanga waba nesifo esithile, lapho waye waba nomphimbo obuhlungu kabi, waseqala ukopha emphinjeni wakhe. Kwaphakanyiswa ukuthi abone udokotela ngokushesha, futhi kungesikhathi mina ngangiseCanada. futhi washayela ucingo umfowethu nevili nomfowethu nevili wahamba wayothola umfowethu Higginbotham. Angicabanga ukuthi umfowethu Higginbotham lapha, kungenzeka ukuthi ukhona kulokhu kusa. Umfowethu Rupert Higginbotham wayengomunye wabaphatheli bethu abadala. Umfowethu Olungile, ngabe ukhona lapha na? Ngakho ke bakhuphuka ukuyokhulekela usifazane futhi ngesikhathi sebemkhulekele ubekade opha. Manje angazi ukuthi isikhathi eside kangakanani, izinsuku ezimbili noma izintathu, futhi wayelokhu ekhafula igazi nomfowethu Neville wamkhulekela, futhi akabange esakhafula ngisho neconsi lilodwa legazi kunjalo. Futhi khona ke wayenezimila ezimbili, amakhekheba noma yini olwangweni, uhlobo lwamabhamuza noma ngabe yini lenga olwangeni lwakhe, izigaxa ezinkulu kanjalo. Futhi wayengakaze athole ukukhululeka kuzo, futhi zazi wathi zicishe zibe ngangosayizi onguhafu kinati lehikori, futhi bezikade zisemlonyeni wakhe isikhashanyana impela izinsuku. Futhi umfowethu Higginbotham, njengoba ngingalisho kahle hle lelo gama lesijalimane, umfowethu Rupert, ungixolele ngalokho, kodwa noma kunjalo futhi ngingahle ngibe nakho kabi lokhu lapha, noma qabo ngiyakholwa ukuthi unesiphiwo sokukhuluma ngezilimi nokuhumusha izilimi. Futhi wayebeke isandla sakhe kulesi sikhathi ebusweni bakhe, futhi wathi mfowethu Branham, hayi izolo, hayi izolo ebusuku, kodwa masinyane nje lezo zindawo zasuka ngaphandle kolwanga lwakhe, masinyane nje. Baseke odokotela bayakhuphuka babuka emphinjeni wakhe nayo yonke into, futhi bathi ufanele aye esibhedlela ngoba unomdlavuza womphimbo. Ngakho sibamkhipha bamyisa esibhedlela, futhi bengingazi ngisho lokwazi ukuthi wayephakathi lapho. Ngaze ngahlangana nomelusi wethu Olungile mfuthi Neville phezulu lapha, futhi bengisendleleni yami esibhedlela, futhi wangitshela ukuthi ubengaphandle lapho. Ngakho ngakhuphuka kuyombona nomnyeni wakhe, wayehleli lapho nabahlanu abane noma abahlanu odokotela babengenile, futhi bathatha ucwaningo lwakho banikina amakhanda abo bathi lona ngempela ngumdlavuza, igciwane umdlavuza, ngumdlavuza. Ngakho lona usafunda wangena futhi wathatha okokubonisa, wathi lokho ngaphandle kokungabaza ngumdlavuza. Futhi ngathi kodwa dadewethu, uma uNkulunkulu kuphilisa kanye ngomdlavuza, akube noma ngabe yini mhlawumbe lawo madoda aqinisile bangamadoda aqeqeshiwe kulowo mkhakha, ukusho ukuthi ngumdlavuza yini noma kubukeka njengomdlavuza nanoma ngabe kuyini, lokho kubangamadoda aqeqeshelwe leyo nhloso futhi kubukeka njengomdlavuza. Ngakho bathi ngumdlavuza, nami ngathi kungenzeka kube njalo, kodwa wayengafuni ukukholwa ukuthi kwakungumdlavuza. Ngakho ke ngathi kodwa uma uNkulunkulu ubengawuphendula umkhuleko enhla lapho ukumisa kopha, uNkulunkulu angawuphendula umkhuleko akhiphe lezo zinto ezinkulu emlonyeni wakho, akube noma yini okungaba yikho, angeke yini uNkulunkulu awumise khona lapha na? Wathi amen nomyeni wakhe ehlezi lapho, futhi wathi yilokho ngikubele kukho njengamanje ukuthi uNkulunkulu uzowumisa. Ngase ngamkhulekela, base bethatha okokubonisa kuhlola, futhi kubuya ukuthi akusiwo lapho bonke babo babethekwa kungumdlavuza, niyabo. Ngakho into ukuthi bangani ukuthi uNkulunkulu futhi uyawuphendula umkhuleko, futhi siyajabula kakhulu ukuthi uyasivakashela lapha kuleli thabanakele lincane lithobekile. Alisiyo into engako ukuthi ungalibuka amabhodi amadadlana esiwaphonse phezulu lapha ndawonye iminyakeni eminingi eyadlula, ukuze sikhosele phezu kwamakhanda ethu, uphahleni phezulu kwamakhanda ethu njalo kulezimvula neqhwa nokuyini okunye. Kodwa abantu abaningi bayaphila namhlanje ngenxa yalo mzamo, futhi ngalokho sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ngabaphatheli bethu, siyabonga kakhulu ngamadikoni ethu siyabonga kakhulu ngebandla lethu futhi siyabonga kakhulu ngomfundisi wethu siyabonga kakhulu ngase sonke isipho asinikeze ibandla futhi siyakholeka ukuthi uzonikeza lamadoda ukuqonda ukuthi abasoze baphambukele ohlangothini olungafanele kodwa bahlale ngqo phakathi nomgwaqo nalo bangaziphakamisi noma ukuthize noma yini oyenzayo senivele niphelile khona lapho niyabo hlalani nje nithobekile nalo futhi niyabo manje bese ke abantu abangenayo abakulayo nabahluphekile ukukhulekelwa ngenkathi ngiphumula manje mhlawumbe unyaka noma imibili bese ke uNkulunkulu unikeza indlela yokuyinakekela ngenkathi ngisaphumule kwesikhashana niyabo wo akubongeki yini lokho na bekufanele bekufanele sikubonge lokho na uNkulunkulu akazishiyi engenafakazi futhi ngakho siyajabula kakhulu ngalokho manje kuleli viki elizayo inkosi Thanda ngihlose ukuthatha amantombazane ami amancane asanda kuphuma nje esikoleni holidini lawe elincane lesikole ngakho ke ngiyakhuleka ukuthi nizosikhulekela indodakazi yami endala kuna wonke esesikoleni esiphakeme ifuna kubona lapho Paul Revere enza khona ukuhamba kwakhe kwaphakathi kwamabili lapho ashiya khona ibandla lapho futhi thina kusenhla ngqo lapha eNew England futhi sifuna ukuhamba senyuke futhi sibone lokho kodwa ke bengihlala njalo ngifuna ukubona iOld Ironsides bangaki abake bezwe inkondlo yeOld Ironsides na iyintandokazi yami kunazo zonke izindiza ziyo ngaphandle kobuKristu leyo ngezidlula zonke kimi nje ngiqala ukuyifunda futhi ngabambeka ngase ngihlala phansi ngihamba hambe ngibuyele emuva ungakucinisa kanjani emuva kokuba kufana nokuthatha ihashi nje bese ulibulala emva kokuba selikuphilisile wena nomndeni wakho mina nje mina angikwazi nje ukubona lokho ngakho ke ngizolishabalalisa cha bongakwenzi lokho lapho amabhola enganona eBritish ashaya kukho futhi axuma abuya ezinhlangothini zayo zomoki omdala ngikwazanga ukubona wena ulikhipha futhi ulicwilise linikeze uNkulunkulu besivunguvungu umbani nesiphepho ngiyakuthanda ngempela lokho futhi kona ke sifuna ukuza izantsi nomnumzane Kennedy akasimemanga kodwa sifuna ukubona iWhite House ngenkathi siselapho ba sengibe kuyo kaningana kodwa abantwanyana bafuna kuyibona sizobeke sesibuyele ekhaya inkosi Thanda ngakho ke sikhulekeleni futhi sikhulekela bonke abathandiweyo bethu lapha oseholidini abaningi babo bathatha uhambo lwabo ezindaweni ezahlukahlukene futhi abanye babo bahambile kulokhu kusa izantsi eKentucky naseTennessee nezindawo ezahlukahlukene ngakho ke siyabakhulekela manje bekukhona okunye ebengizokwenza isimemezelo ngakho oh yebo inkonzo yempapathizo emasinyane emva kwalenkonzo bese kuthi ke ngikholwa ukuthi kukhona ukunikelwa kwezingane mfowethu bengitshela ngakho ukunikelwa kwezingane nezinto eziningi kakhulu esifanele sire uthini na awu angizizweli ukuthi ngithathe zozimbili izinkonzo uyabona ngizothatha iyodwa futhi umfowethu Neville athathe enye futhi angeke ngikwazi akusiko lapha sibabili lapha kungani sisebenzisa kakhulu omunye wethu na kunjalo yini umfowethu Neville na kunjalo impela futhi khona ke uDoc ngitshele ukuba ngilitshele nonke ukuthi nibakhumbule izithembiso zenu ethabenakele okungukuthi ibandla ukuthi bacabanga kwakhe amasinyane nje bangathola okwenele okufanele kubekwe ngokwendawo ndawonye kwebandla futhi ngakho ke ngibe kwabukeke kimi sengathi bekunokuthile kufanele ukuthi bekunjalo ngesikhathi ungitshela ngalokho ukunikelwa kwezinganyana yilokho bekuyikho futhi sizoba nalokho masinyane nje emva kokuqeda ngalenkonzo manje manje ngabe lokhu kuzofanele kukhulekelwe izimpahla ngiyacabanga na kulungile mnumzane sizokwenza lokho ndawonye futhi khona ke manje ngaphambi kokuthi sisondele ezweni bangaka abalijabulelayo izwi na uye ngihlala intabeni niyaqaphela bewungabona kusukela ngesonto elidlule ukuthi kusho ukuthini ukukwenza ngendlela kaNkulunkulu Ngiyabonga isikhathi sengibonile ukuthi lowo kwakungumoya owawungene phakathi kwalabo bazalwana bayigugu. Kwakungekho ndlela yokuthi umuntu wemvelo akususe lokho. Ngakho-ke into kuphela bekumele siyenze kwakuwukunikela noma sikubuyisele enkosini, futhi ngamahora ambala konke kwasekuphelile. Manje melusi nami ngihamba ngokuba ngumsizi wenu kanye nani lapha emsebenzini enkosi. Njengoba uPaul bengathi ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu nezingelosi ezikhethiwe, nebo futhi kuleli bandla lapha kunesibonelo esiphelele sokuthi yini ofanele uyenze uma othile ephuma enqubweni ebandleni, yabo. Manje uma kuvela ukuthile ebandleni okungalungile, khona-ke makuthi umuntu ngamunye owaziyo ukuthi lokho kulungile aye kulowo muntu. Futhi uma umuntu engeke abuyiseke, khona-ke into elandelayo kuyenza ngokuthatha ufakazi bese uhamba, noma mhlawumbe oyedwa noma ufakazi ababili, bese niya kulo muntu ukwenza ukubuyisana noma niqondise lento. Manje lalelisisane, manje lokhu kuyaqoshwa futhi. Bese kuthi-ke uma lokho kungasebenzi, ungalokothi uvumele inkolo zencane noma into ethile encane enye umuzwa omubanyana omncane uke uvuke phakathi kwenu, ususele endleleni khona manje. Ngakho-ke lokho ngokuncane yimpungusho encane ebolisa amagilebhisi, niyazi. Ngakho-ke ukhweliseni endleleni, noma yimuphi umuzi omncane uxakile, hamba bese utshela lowo muntu ngawo, uthi nginephutha, ngizizwa kahle ngawe noma ukuthile, ngisize ngikukhulekele ukuthi ngibe ngcono, ngoba sifuni lutho ngaphandle komsulwa nje ongaxutshaniswe nalutho umoya ongcwele kaNkulunkulu phakathi kwethu. Yilokho kuphele sikufunayo. Bese kuthi-ke izipho nezinto zizosebenza kahle, nayo yonke into izobe isiza kahle. Kungani unohafu ebandla ube ungaba nalo lonke na? Kungani uvumele isibambiso lapho izibhakabhaka zonke zicele okwangempela na? Niyabo, asikufuni lokho. Ngakho-ke uma umuzwa omncane uxakile uke uvele phakathi kwenu, nina amalungu elinye kuya kwelinye, hamba uye kulowo muntu uthi, awu benze kumina lokho. Kungukuthi manje khumbulani, hayi uma unephutha noma uphazamile kumfo wenu, kodwa uma umfo wethu enokuthile ngawe, niyabo, hamba uye kuye futhi nibuyisane. Umtshele ukuthi wena ukuthi ube nomuzwa oxakile ngaye, futhi ufuna ukwenza ubungani, futhi ukhuleke, futhi uye phansi ealthare ukhiphe lento iphume ngaphakathi kwenu. Manje uSathane uzokushaya njalo ngezibhakela uze uqedwe lapha emhlabeni. Kumbula lokho nje, awusoze wabani isikhathi ngaphandle kokuthi kukhona kushaya ngezibhakela ngaso sonke isikhathi, ngoba usempini. Ngabe ucele ukuza kuKristu ukuya epiknikini na? Awu impela uzomangala, ngoba kuyimpi yanjalo njalo. Sengibe sensimini iminyaka engamashumi amathathu nanye, futhi ngilwe lonke intshi lendlela. Unjalo u-Israyeli wadingeka alwe lonke intshi lendlela. Bona iPalestine yanikezwa bona, kodwa kwadingeka balwele lonke intshi lendlela ukuyithola. Manje khumbulani lokhu manje ukuthi uma khona-ke uma kukhona ukuthile ukuze ebandleni, futhi khona-ke makuthi umelusi, futhi uma ufanele uze uzothatha umelusi kubayise kumuntu, khona-ke uma bengeke balalela lokho, khona-ke wozani ngaphambi kwebandla futhi bese nikusho phambi kwebandla. Banikeza isikhathi esiningi kangako ukuthi babuyisane, mhlawumbe kusuka esontweni elilodwa kuya kwelilandelayo. Futhi uma bengeke balizwe ibandla, khona-ke iBhayibheli lathi bayekele babe njengomhedeni nomthelisi. Lokho niyabona inqobo nje, uma besavikelwe ibandla uSathane angeke akwazi ukufika kubo, kodwa uma ibandla libakhulula ngaphansi kokuvikelwa ibandla negazi likaKristu, phela-ke uSathane uzoya ukuyobasebenza. Lokho kuzobabuyisa ngqo ekubuyisaneni futhi. Niyaboni, niyakuqonda lokho? Anikuqondi melusi na? Yebo mnumzane. Ngakho-ke leyo yinto okufanele uhlale ukhumbule kuyenza ngokubuyisa ukuyisana uze kuNkulunkulu futhi uhambe ngendlela kaNkulunkulu sine lokho kufakazela ini kithi na ababili noma abathathu babazalwane bethu waziyo ukuthi ngasebenza ngaphansi kwaleli linye iminyaka emibili noma emithathu kunjalo kodwa uma sengifika endaweni ngangicabanga njengalawo madoda futhi ekugcineni ngavele ngawathanda lawo madoda ngokwenele ukuthi ayengakwazi ukusuka kukho futhi ngathatha ufakazi kodwa lokho akuzange kusebenze kwabiza ukuthi ngiyilethe ebandleni futhi kodwa ke ngivela emsamo ngesonto elidlule ngathi ngifuna ukuphinde ngiyizwe futhi esinye isikhathi ngikhululekile kuyo ngiyinikele kuNkulunkulu niyabo futhi ngiyinikele emuva kuye futhi ngokusheshe ukukhombisa ukuthi labo bantu babizwa manje ukuba babengabizwanga uma befika ekulungisweni kompalo futhi umuntu akakwazi ukumelana nokulungiswa kompalo uvele othukuthele wonke futhi aqhume kuyakhombisa ukuthi akekho kahle uNkulunkulu kunjalo kodwa ngcwele ngempela kaNkulunkulu uzobuyiswa kuNkulunkulu ngezwi kunjalo futhi izwi yindlela elungisa nayo labo bazalwane bafanele bambonge kakhulu uNkulunkulu o Yabo iBhayibheli lathi oKristu bamanga bayovuka ezinsukwini zokugcina futhi bayodukisa nabakhethiweyo impela uma kunokwenzeka kodwa kunakwenzeka qhabo mnumzana abakhethiweyo wamiselwa ngaphambili ngakho ke angeke badukiswa uyabo Ngakho ke masinyane nje labo bafowethu beza bakhuphukele lapho endlini ngakusasa yabo baze ngisho bafika futhi sebeqale ukunginika umbhalo wabo futhi ke umoya ongcwele ngombhalo wavele wakulahla konke ababekusho yabo ngakho ke nakho la kwakukhona babona lelo qembu elikhethiwe labantu laphuma langena bukhona nibuka uNkulunkulu kungenza ngibonge kakhulu ngabantu abanjalo yebo mnumzane la wo ngamadoda ngempela lapho ngibona indoda esephutheni futhi efakazelwa ukuthi isephutheni khona ke lokho kuyakhombisa ukuthi ifuna ukuba ngumKristu ivele ihambe ikhuphuke futhi ithi ngisephutheni lowo ngumKristu ngempela kodwa lowo ozoqhumisa konke futhi yagijimela ngakolunye uhlangothi futhi athi awu bekungekho lutho kulo futhi kanjena qaphela mfowethu ungabona khona lapho nje ukuthi waphu uma ngaphansi kokulashwa ngoba wayengesuyo wethu kodwa njalo meluzi woza kulelozwi futhi lizokwenza ngaso sonke isikhathi kodwa ufanele uhlale nezwi ungani lezo zizathu uma ngiza manje ngiye ngisenakho okunye ukubona kufihlakele United States angihlosile nezwe kuba nakho impilo yami yonke ngaphesheya kwezilwandle nje nasemasimini angaphandle nokunye nokunye isizathu njengesipho njengesipho sokuprofeta esizohlala njalo sikhona kodwa ngizokugcina kimi futhi ngikwenze nje ngoba ku sesi late kakhulu sikwini manje ukuthi khona kuyaqhubeka sisondele kakhulu esikhathini sokuphela kodwa emasimini angaphandle kuludaba olulodwa noma olubili kuphela emsamo futhi mfowethu ngisho ukuthi sekuvele sekuhambile kodwa ke sinokulingisa kwenyama nje kwakho hohe kuyadabukisa nje bukani ngifuna ukumanga ke amaPentecostal aphakathi lapha na phakamisa isandla sakho kulungile bukani nina amaPentecostal eminyakeni embalwa edlule uNkulunkulu wehlela ngempela phezu kwenu nase niqala ukukhuluma ngezilimi kunjalo kodwa wenza udevil na wafika wase enikeza ukulingisa kwenyama kwalokho wenza into ethile yayingalungile wehlisela abantu phansi nokukhuluma ngezilimi nokubenza ukuthi basho amagama athize nezinto ukubenza bakhulume ngezilimi lokunye nokunye nendoda ihlala nomkamuntu nazo zonke izinhlobo zezinto nazo zonke izinhlobo nabanye babo bephuza bebhema nako konke bese lokhu bekhuluma ngezilimi wakwenzelani lokho na ukwenza icilongo langempela linikeza umsindo ongaqondakali kubantu Kodwa ke ngubani ongazilungiselela impi nani yabo Kuleke uma loku kuvela manje sinabantu lapha ya ezithamelini kunoyedwa oqinisile uhambe phambi kwami ngo lapho eCanada ngisho ne ngani izithunya zamqukule njengongqingili niyabona wathi ngani uNkulunkulu nginika isipho sokwahlukaniswa kufihlakele ngathi haleluya ngine wathi manje inkosi ngitshele ukuthi omunye umuntu lapha igama lakhe nguJohn lesine wesifazane omncane lapha ngokunyukusa ubuyela lapho niyakhumbula ubuyela lapho wayesethi inkosi nginike isipho esifanayo futhi ngathi awu wathi ngifisa sengathi ngabe bengithola ithuba lokukufakazela ngathi nanko umsamo futhi nibonile ukuthi kwenzekeni isayensi ephathelene nengqondo emsulwa niyabo kodwa uma ubona odadewethu Snyder eza ikhuphuka wase emtshela ukuthi wayenesifo sabathambo lokho kwavele kwakuqeda ngesikhathi udadewethu Snyder ngaseke ngithi lokho akusikho kungalungile ngowesifazane ngathi wawa futhi wephuka inqulu yakhe futhi ngathi akamile ngisho nokuma lapho kusobala odadewethu Snyder akezwanga kahle hle futhi ayenakho ngiyakholwa kwakuyisimile esiswini sakhe ke noma okunye okuthile okungalungile kanjalo ngathi iloko kuyikho ngihleli lapha ngikhuluma nabazalwane ngakho sonke isikhathi niyabo kodwa kuvele nje kukhombisa ukuthi bandla niyabo ukuthi kungukuqhathanisa kwenyama niyabo futhi lokho kwenza ini na kwenza icilongo langempela manje ngesikhathi ngangise Canada baqukula lomfo owayenyuke laphezulu lapho futhi wathi phakathi ngo kuzigetshalisa base Norway futhi wathi inkosi iyangitshela ukuthi ukhona umuntu othile phakathi lapha isixoxo esiphindwe kashumi kulo sayizi othize ogama linguJohn mhlawumbe uJohannes noma uJoweni wathi khona phakathi ngalapha ngiyakholwa wathi qhabo wathi kukhona phakathi ngalapha ndawo kusobala wangenisa lonke ezweni labaseNorway na futhi wonke umuntu wayene amaphesenti angamashumi esishiyagalolunye awo yePetersons, iCarlsons, iJohn, iJohannes futhi ngani ngokuqinisekile yebo uqinisekile kufanele kungene lapho ndawo kwaseke inkosi ngitshela ukuthi othile unenkinga yomgogodla ngizomgogodla wami ngeke noma ngubani okhuliswe ngombhalo uyazi ukuthi lokho yisayensi ephathelene nengqondo lokho yimpela yikho kodwa niyabo kwenzeni na yaseke indoda yathathwa khona lapho yi-FBI yisuka lapha yathunyela yenhla lapho futhi yamthatha yamenyusela yenhla lapho e-Royal Mounted Police nenhlangano yabefundisi yeza kimi futhi ungqingili bathi ingani futhi Branham mhlawumbe yinto efanayo yindlela nje okusebenza ngayo niyabo kwenzani na ukunikeza icilongo umsindo ongaqondakali niyabo ncamashi nje yileyo ndlela okuhlala kuyiyo ukuzama ukwenza izinto ezinjengaleyo ukunikeza umsindo ongaqondakali lowo ngumsebenzi kasathane okwenza lokho kodwa manje ungalokothi wehluke kulelozwi khumbula ngiya kuyala phambi kukaNkulunkulu hlala nalelozwi ungalinge neze wehluke kulo futhi uma lezo zinto ziphakama phakathi kwabantu nezinto ezinjalo kukhona okungokoqobo ngase sonke isikhathi uma uthola okungamanga kukhona idola mbumbulu lokho kukhombisa ukuthi bekukhona idola langempela elenziwa ngalo uma uzomzenzisa othile ekhuluma ngezilimi angeke usho ukuthi unomoya ongcwele kodwa khumbula ulingisa udatshana langempela oluthile olunaso isipho sokukhuluma ngezilimi uma nibone lezo zinto ezinga manga khumbulani zenziwa ngeyangempela uNkulunkulu ungumsunguli waze zonke izinto ezinhle kodwa uSathane uyazilingisa lezo ziphiwo awu ngifika kuloko angeke singene esifundweni sethu asinjalo na yebo mfowethu
Amen.
Yes, sir.
Yeah, we know that.
He was trying to bring the doctrine to me.
Yeah.
And I would not accept it. And he asked me to forgive him this morning.
Amen. Ngiyabonga mfowethu Ben Brian manje lokho yikho impela. Ngiyajabula ukuthi ukushilo lokho mfowethu Ben. Uyabo ngenxa yokuthi lawo madoda abelokhu ekhona yonke indawo yenza ukubuyisana. Manje lokho ngobuKristu bangempela, lokho ngobuKristu busebenza. Uma usephutheni khuphuka futhi uvume ukuthi unephutha, niyabo, sukuma futhi uthi nginephutha, niyabo, ngithethelele. Manje indoda ezama ukucasha ngemuva khona-ke inokuthile ekumbozayo. Qabo mnumzane, ngithanda njengodokotela omncane lapha, uyabona ngeke yena, ngeke ngimtshele yena khona, kodwa noma kunjalo ube nokuncane okuthile abefuna ukukwenza. Niyazi futhi ngathi cha bodwa yakho angeke ufumbathize uNkulunkulu, ngathi ufanele nje ukundlale phandle lapha ebhodini kunjalo ukuyeke kwehle ngqo kanjalo. Impela indoda yabe yimsulwa ngokuphelele ukuzama ukwenza noma yini eliphutha. Yona nje ngicabanga ukuthi bekuyoba yindlela enhle ukuthi ibingathola isiqeshana sendawo, futhi ibingazami ukukwenza ngokubi, ibizama ukukwenza kahle. Kodwa bifuna nje ukuyathi ngibiyazi ngandlela thize ukuthi ubengahamba hamba ithole umuntu othile ukuthi yenze into ethile ebiyobangela lowo mfo kuba athonyeke ngalapha. Awukwenzi ngalo ndlela, wena nje uvele uphumele ebaleni ngqo, nebodlala ngqo nezwi, futhi kholeke sewukutholile, hlala ngqo nezwi. UNkulunkulu wambusisa futhi wamenzela into enkulu. Yebo mnumzane, kulungile. Sikhothamisa amakhanda yethu manje senzele umkhuleko. Bangaki abangathanda ukukhunjula emkhulekweni na? Ngazi ninikazi lilodwa elihlezi lapha esihlaleni sinamasondo ebeliyothanda ngempela ukukhunjulwa. Ngiyethemba nalo dadewethu lapha, bonke buka konke zansi kuyo yonke indawo. Manje asibeke eceleni yonke into manje bese singene kukhonzeni. Yingakho silapha cishe imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu elandelayo imizuzu engamashumi amane yokukhonza.
Now, Lord, as we quieten ourselves before you,
manje Nkosi, njengoba sizithulisa phambi kwakho, sizizwela ukuthi uJoshua wethu omkhulu, umoya ongcwele, umholi wobuNkulunkulu walolu suku, njengoba uJoshua wathulisa abantu phambi kukaMose futhi wathi sinamandla kakhulu ukuthi singalidla izwe.
Because he was looking
ngoba wayebuka hayi kulawo amaleki noma amaamori, kodwa wayebuka isithembiso sobuNkulunkulu esasinikezwe nguNkulunkulu.
And in this day of turmoil,
futhi kulolu suku lwesiyaluyalu nalesi simo umhlaba okuso, futhi phezu kwalokhu kusa okuhle kwesabatha, siyazithulisa phambi kwakho. Futhi sisho phakathi kwakho konke ukulingisa, ukuqhathanisa okungokwenyama phakathi kwabo bonke ububi nemimoya edukisiwe, ukuthi silibuke kanjani izwi likaNkulunkulu, futhi sithi singaphezu kwabanqobi. UNkulunkulu washo ukuthi uyoba nebandla elingeke laba nabala lingabi nasici kulo, futhi siyazi ukuthi sizolibona lelo bandla ngelinye ilanga. Futhi siyalwa njengamalungu, sikholwa ukuthi singamalungu waleli bandla elikhulu elizelwe ngokusha likaNkulunkulu, nebandla phezu kobuso bomhlaba namuhla. Sisondela ngesizotha kuNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Futhi njengoba siza ngokuzithoba, sicela ukuthi uzobeka ezingqondweni zethu nezinhliziyo zethu zonke izinto zomhlaba, konke ukushikashikeka kwempilo nezinkathazo, nokuthi wena wo uNkulunkulu uzosibeka esimweni sokukhonza, ukuthi singakhonza wena ngokuzwa izwi lakho. Manje njengoba uJohane esifundweni sethu kulokhu kusa wakhala kakhulu ngoba kwakungekho muntu ofanelekile ukuthatha incwadi, futhi ezinhliziyweni zethu besingakhale zingembezi kulokhu kusa Nkosi, ngokuba akukho muntu ofanelekile ukuvula le ncwadi. kodwa njengoba ukukhala kukaJohane kwakungokwesikhashana nje masinyane nje waduduzwa newundlu lafika lathatha incwadi wo wundlu likaNkulunkulu kulokhu kusa woza thatha incwadi futhi usivulele yona Nkosi Silindela kuwe ekungani lini kwethu silindele ukuba sinelise ngobukhona bakho nangezwi lakho izandla eziningi beziphakanyiselwe kuwe wo wundlu likaNkulunkulu siyazi ukuthi wena wazi yonke inhliziyo ngoba bewuzazi izinhloso zabo futhi usenguNkulunkulu nje namuhla njengoba bewulokhu nguye futhi uyohlala njalo ufana ngoba ungophelele futhi awunamkhawulo futhi awuguquki futhi siyacela kulokhu kusa ukuthi uzosenelisa isicelo sawo wonke umuntu siphe Nkosi ukuthi bonke bazokweneliseka njengoba baphuma kulesi sakhiwo ukuthi bebesebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bahamba naleso sifiso ezinhliziyweni zabo Nkosi ungakhohlwa ukungifaka nami kuleso sibalo futhi ngoba ngiyakucela egameni likaJesu Amen
Now let us turn in our
manje asivule incwadini yethu enomusa silindele ukuthi iwundlu livule izimpawu noma ukusivulela lencwadi asiphenge manje sisehlahlukweni sesihlanu sencwadi yesambulo sikaJesu Kristu manje nakubangani bami yonke indawo ezingxenyeni ezehlukene zomhlaba ezizobe zizwa lokhu ngetheyipu yemagnethi phakathi lapha ngingasho ukuthi ngifanele ngizwakalise izimfundiso nokunye ukwenza lokhu futhi noma yimuphi umuntu ongenayo imfundiso akanayo inkonzo ngakho-ke uma ungacabangi ukuthi ibandla lakho lifanele lizwe le thephu khona-ke bagcine bekude nayo kodwa ngizwakalisa umbono wami nokuzizwela kwami isambulo sami uqobo sezwi likaNkulunkulu Manje ezingene izimbalwa ezedlule sibuyele emuva futhi sendlalela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule njalo sihambile futhi sendlalela isahluko sesine isahluko sesithathu kuya kwesesine futhi manje ngesonto ledlule sendlalela isahluko sesine kuya kwesesihlanu futhi manje namuhla sifuna ukwendlalela esesihlanu futhi sibeke isisekelo ngesesithupha esizayo futhi namuhla yinhloso yami ukumisa ngokuhlela imibhalo okwenzela mhlawumbe esikhathini esizayo angazi ukuthi kuzoba kunini kodwa uma iNkosi ihlinzeka ngelinye ilanga kuthatha izinkonzo zezinsuku eziyisikhombisa ethabenekele ngeizimpawu eziyisikhombisa Sibe neminyaka yamabandla ayisikhombisa manje sizothatha ubusuku obuyisikhombisa bezimpawu eziyimfihlakalo zikaNkulunkulu sivule uphawu ubusuku ngabunye kuze kwehlele ezimpawini ezizikhombisa manje angazi ukuthi iNkosi izokuhlinzeka nini lokho kodwa uma ikwenza ngizobeka nje isendlalelo sakho kulokhu kusa futhi kwehlela phansi emavesini okugcina lombhalo ingxenye ephezulu lapha noma ingxenye yombhalo sizongenisa amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli futhi amaviki amathathu okugcina adlule akuhlanganisa nejubhili lePentecost okungenisa abantu kule izimpawu zokugcina futhi khona-ke ehlala elungele iwundlu ukuthi livule izimpawu futhi kumbulani lezi zimpawu ziyinto eyimfihlakalo incwadi yayinamatheliswe ngophawu futhi kwakungemuva inezimpawu eziyisikhombisa ezingazange ngisho zembulo encwadini lezi zinto azibhalwa ngisho nokubhalwa ebhayibhelini kodwa uma noma ngubani anganikeza ukuhunyusha kwazo kuzofanele kuqhathaniswe nalolonke ibhayibheli futhi wo ngiqinisekile ukuthi uzothola isibusiso kukho noma ngicabanga ukuthi uzokwazi ngiyethemba nizokwenza ngisanda kufika ngigqoke ibhantshi lami ngesikhathi ukuze ngehlele lapha kulokhu kukhanya kwasekuseni ngoba bengihlezi phakathi lapho ngifunda futhi nomoya ongcwele wawungengama futhi ungengama ngokulunga kwakhe futhi ngingesikhathi sengibone lokho ngacabanga uma nje ngingakusho ezansi lapho ngendlela onginika khona ngayo lapha sonke besiyoba nesikhathi sangempela kodwa ngandlela thize uma sewufika phambi kwabantu khona ke awuzizwa engathi ungakwenza uma usunguwe emkhulekweni noma nanoma yini enye kodwa manje ukuqala emuva emavesini ukuqala siyathola manje ukwendlalela lapho sishiye khona ngesonto elidlule siyathola phakathi lapha ukuthi uPawulu ngaleye kwabase-Efesu bokuqala ishumi nantathu nevesi leshumi nane wasitshela ukuthi sinesibambiso sensindiso yethu isibambiso sokuhlengwa kwethu ngokuba ngumoya ongcwele oyisibambiso sokuhlengwa kwethu. Futhi lokhu amaviki ambalwa alandelayo okufundisa azobe wonke esekelwe phezu kokuhlengwa. Niyabo, phezu kokuhlengwa, hayi phezu kokulungisizwa qhabo, asekelwe ekuhlengweni, hayi phezu kwehhovisi lo lokunxusa kodwa phezu kokuhlengwa. Ife lalahleka noma ladliwa futhi selihlengiwe labuya kithi futhi nokuthi konke kwenzeka kanjani nokuthi uNkulunkulu wawuhlenga kanjani ngaphambi kokuthi kuze kube khona umhlaba nokuthi ibandla lizikiswa kanjani okwehange ngokuphephile. Ngicabanga ukuthi sekufike isikhathi lapho sifanele sazi khona ukuthi sima kanjani ungayenza kanjani noma yini ngaphandle uma unokukholwa kulokho okwenzayo na ufanele ube nokukholwa. Futhi leyo inhloso yami yokwenza lokhu kanye nebandla lapha ngikunikeza amakholo okukholwa nokuzethemba ngalokho abakumele ngoba kuyizwi lenkosi. Kona ke inqobo nje uma kungombhalo okubekwe ngokuzimele kusuka kuGenesisi uye esambulweni emuva naphambili naphezulu naphansi hayi indlela kadeveli ukuhamba phakathi lapho noma kuphi kona ke unokuzethemba kuphelele niyabo niyazi lapho nime khona. Ibefanayo ibiyoba ngodade wethu lapho sesihlaleni samasondo noma mhlawumbe abanye abagulayo nabahlushiwe uma ungaba nokuqonda kuphelele ukuthi kuyintokozo enhle kaNkulunkulu kuniphulukisa akukho amademoni anelezweni kukugcina ugula. Niyabo kunjalo uma kuqonda ukuthi kuyintokozo enhle kaNkulunkulu ukuphulukisa ukuthi ukwenzele wena futhi uyaqonda khonake ukuthi ufanele uhambe wenze into ethile kanjani. Kukanje ukuba ngikutshele ngenhliziyo yami yonke ukuba ubulambile futhi ubulawa indlala futhi ubungethemba ngokuphakeme kimi njengomuntu oliqiniso futhi ngakutshela lapho kwakubekwe khona inkulungwane yamadola ukuthi buyofika kanjani kuyo ukuthi yimubi umgwaqo ongahamba ngawo lapho ngqo ozoya khona futhi uqonda kahle hle lapho imali ibekwe khona niyabo. Kodwa ke bewungaqali ukujabula ngaleso sikhathi ngokufanayo nje njengoba bewunemali uma ungikholwa. Ngakho ke ngiyabo ngaphambi kokuthi uke uthole uzizwele umehluko nje noma yini enye ungajabula nje ngokuphiliswa kwakho ngokuthi uthi unakho ngoba uqiniseke ngempela ukuthi unakho ngoba unethemba kulowo okwethembise khona. Niyabo niyabo ithemba lakho lakho ukuthi angawaqamba manga futhi ukutshele ngqo ukuthi wakulele kuphi bese kuthi ke unethemba ukuthi uyahamba usuvele unakho ngoba lokho ngikukholwa kwakho kuyisibambiso sokuhlengwa kwakho. Ngamanye amazwi uzama ukuthi uhlengwe kuguleni futhi ukukholwa kwakho kuyilokho kuphathekayo kwalokho kubusisiwe noma njalo kuyisibambiso sokuphilisa kwakho. Ngoba nje uma kunokuthile ukuthi enhlizweni yakho ngenkosi ekuphilisayo wena kuhle nje lokho yilokho konke kudingayo lokho ku oh ungaqala nje ujabule nje kungena ndaba ukuthi kwenzekani uma ungakuthola uma uyanga kuba kabi kakhulu usajabule nje njengoba bewunjalo bewukahle nje ngokuphelele ngoba unaleso siqiniseke ukuthi sekuphelile kangaka abakuqondayo lokho manje Asibone isandla sakho nakho lapho ukhona ubufakazi bezinto ezingabonwa manje sithola ukuthi ekuqaleni kokuqala kwesahluko ukuthi sithola ukuthi esekuqa isahluko sesihlani siyisibopho ngokuboshwa kwedayimane okuhlanganisa ingxenye yokugcina yonyaka webandla yesahluko sesithathu Isahluko sesine sisitshela lokho uJohane wenyuselwa ezulwini futhi isahluko sesihlanu silungiselela lokho lapho wedlule khona eminyakeni yebandla eyisikhombisa kwase kuthi ke uJohane uyaphakanyiswa esahlukweni sesine futhi isahluko sesihlanu ubeka nje isicawu lapha sokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa njengoba nje yenza esahlukweni sokuqala sesambulo evula indlela yeminyaka yebandla eyisikhombisa lapho ume phakathi kwezinti zezibani zegolide eziyisikhombisa futhi ubukeka njengetshe lejaspi nesadiyu futhi ulungiselela leyo minyaka yebandla eyisikhombisa manje ulungiselela ukuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa zokuhlengwa niyabo lokho esahluko sesihlanu esiyikho kungaleso sizathu ngithi nje ukusifunda futhi ngakho ke ngikuthatha kusukela lapho futhi ngikhulume ngakho bese nginikeza ezinye izingxenye zombhalo ingenxa yokuthi akulona ivesi nevesi into eyenzekayo ilungiselela ukuthile okuzokwenzeka futhi uma uthola amalungiselelo khona ke usuvele sewuvele ukulungele futhi ileyo indlela kuyiyo ngokukholwa nanoma yini enye Manje lokhu izimpawu nginemibhalo ethile nokuphawula nokunye nokuni okubhalwe phansi lapha manje kwabase Efesu isahluko sokuqala ivesi leshumi-ntathu kuya kweleshumi-nane si uma ufuna ukubhala phansi ukuthi manje sinesibambiso umoya ongcwele uyisibambiso sefa lethu Ngamanyamagama uyisiqiniseko isibambiso siyisiqiniseko i-deposit ukuthi samukelwe kuKristu Kuyithembe libusisekile nomusha ilenze ukuthi sinakho ukuphila kuphakade futhi siyizindlalifa zakho konke asithengele khona oh hey niyakubona na
sealed by the Holy Spirit.
Wo uma besibekwe uphawu ngomoya ngcwele, ngiqhubeka nokucaphuna ngoba ngivuna ukuthi niphuthelwe yikho. Kuluphawu lukaNkulunkulu lokuvumela ukuthi yonke into uKristu ayifela ingeyethu.
It's God saying I have received you now. And I'll give you the seal that you just
uNkulunkulu ethi sengikwemukele manje futhi ngizokunikeza loluphawu ukuthi ulindele leso sikhathi ekuhlengweni kwethu okugcwele futhi lokho ngokuthi sesihlengiwe ingxenye kakade Njengoba ngishilo ngelinye isonto ngikholwa ukuthi bekuyilo phansi lapha kulomugqa ongezansi lapho isoni sigibela khona udaka ukungcola amanyala enkucucucu manje bangahle babe ngabahlanzekile bageze njalo ngemuva kwamahora amane bangahle bagqoke izimpahla ezinhle kakhulu kulezo zonke bangahle babe zifundiswa ezipolishiwe kepha babe benyanyeka futhi bengcola lile njengezindonga ezikhuntile sogwini emphefumulweni wabo niyabo manje umkhristu ugibela ngaphezulu kwalokho ngoba unesibambiso sefa lethu phezulu lapha unyuliwe waphakanyiswa kule nkucunkucu namanyala phezulu lapha futhi ugibela ngaphezulu kwalo Oh, ngiyakuthanda lokho njengoba uPaul Rudd asho leso sikhathi ogodweni. Niyazi wathi ngigibele kulo, ngigibele nje kulo. Ilapho kukhona manje. Isiqiniseko sibusisiweyo uJesu ngowami. Wo kunambitho kuncane kwanga phambili ngivunyelwe ukukhabula emthonjeni inkazimulo yaphezulu. Manje sengiyindlalifa yensindiso ngithengwe nguNkulunkulu ngizelwe ngomoya wakhe futhi ngahlanzwe egazini lakhe. Akumangalisi lele indaba yami, leli iculo lami. Ngicula eyethu indumu, ngicula izindumizo zakhe usuku lonke. Niyabonga iphakanyiselwe ngaphezulu kwezithunzi ngakhishe kucunkucwini ukunambitha kwangaphambili. Sinesibambiso manje sefa lethu eliphelele ngoba uNkulunkulu usevele usiphule izimpande zomhlabathi ezintweni zezwe futhi wasihlwanyela ezindaweni eziphakeme. Wangiphakamisa, wangihlalisa ngale, wangiguqula ezintweni zezwe, wasiphula izimpande, amagatsha, yonke into, futhi wangiphakamisa, wangikhipha ubumbene lunotaka, ngaphuma embucumbucwini yakudala esono, wangihlanyela esiqongweni sentaba yaseZiyoni. Ngihleli esivandeni sabathandekayo abangcwele bakaNkulunkulu futhi manje siyizakhamizi zalowo mbuso bafowethu nodadewethu kuKristu Jesu. Bonke ukungcola nokunindeka nobubi kusukile ezingqondweni zethu. Amanzi ethu, imizimba yethu, igezwe ngamanzi ehlanzekile nezinhliziyo zethu, zifafazwe ngegazi lenkosi uJesu. Nomoya ongcwele uhlala nomoya wakhe oheleze emagatsheni ethu usuku lonke. Usisunduza futhi usiphusha futhi usenza sithathe izimpande ezinhle futhi sikhule sijule phansi. Akumangalisi yini lokho na? Isibambiso sensindiso yethu. Ifalethu elalahleka lesi sahluko siyalembula. Ifalethu elalahleka seliphinde labizwa ngumhlengi wethu isihlobo somndeni oyigugu onomusa. Uthi uNkulunkulu wehla kanjani futhi waba washintsha indawo yakhe ayidlalayo kubele nguNkulunkulu futhi wenziwa umuntu ukuze abe ngumuntu ukuthi abe ngumuntu ongumhlengi oyisihlobo somndeni ukuhlenga buyise izwe lemvelo kubantu bemvelo. Amen. Ukuthi uNkulunkulu ophezulu kwemvelo waba owemvelo kanjani ukuthi abe yisihlobo somndeni ngoba wayengeke aphikisane nemithetho yakhe yonqobo. Wayefanele eze ngeri ukuhlenga omhlobo womndeni ngoba yileyo ndlela lelo yicebo lakhe, yileyo ndlela akwenza ngayo. uNkulunkulu azi umuntu uyowa kodwa wayengeke enze umuntu awe. uNkulunkulu azi ukuthi umuntu uyolahleka noma kunjalo bengafuni kwasamuntu ukuthi yalahleke. Kodwa ukuhlela ukuthi ukuboniswa okukhulu kwezingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu kungahle kubonakaliswe kuwo wonke umuntu ukuthi angaba ngumhlengi, angaba ngumsindisi, umuntu wayefanele awe. Kwakukuye ukuthi awe, khona ke kwakukuNkulunkulu kumhlenga futhi. Ileso yiri sifanele sibe nesikhathi sasebusuku ukwenza isikhathi sasemini sibe kahle. Sifanele sibe nokukhula ukusenza sijabulele impilo. Yonke into inobuhle nobubi. Manje futhi umhlengi wethu oyisihlobo somndeni, manje ngifuna ukuthi niqaphele lapha. Ngibuka phansi ngqo esahlukweni sesihlanu ngesikhathi elibuka ungesabi evesini lesihlanu ungesabi. Uyabona uhlala njalo kune awufuni ukusatshiswa nganoma yini. Elinye lamalunga lathi kimi ungakhali, bheka ingonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavide inqobile ukuthi ivule incwadi nokuqaqa izimpawu eziyisikhombisa zayo. Futhi bheka, bheka phakathi nebheka phakathi nesihlalo sobukhosi ne izidalo ezine phakathi kwamalunga kumi uwundlu. Iwundlu kungani engalibonanga iwundlu ngaphambilini na? Iwundlu lalihlele esihlalweni sobukhosi sikayise phakathi kwabaqaphi. UJohane ubengakwazi ukubona phakathi lapho. Wabona kuphela lezo ezinamakhanda amane, noma lezo zidalwa ezine zime lapho, noma lawo makherubu amane eme lapho eqaphe indawo engcwele. Futhi sikutholile ngesonto ledlule nakwezinye izifundo ukuthi wabona lokho kodwa akakwazanga ukubona okwakungaleya kwalokho. Futhi phakathi lapho khona ngasikhathi sinye kwavela ngokungaqondakali, ngokungazelelwe kwaba noyedwa iwundlu. Manje kukhombisa ukuthi kwakungesisi esidala semvelo iwundlu, ngoba lathatha incwadi esandleni sokudla salowo owayehleze esihlaleni sobukhosi. Iwundlu belingeke likwazi ukwenza lokho, nebo waye iwundlu, wayenguKristu. Ngamanye amagama ezingxenyeni zakhe ezingahlonitheki wayethobekile futhi emnene njengewundlu.
Now, notice, it was a lamb redeemer.
Manje qaphelani, kwakuliwundlu elingumhlengi, iwundlu elingumhlengi nje njengelokuqala. Unkulunkulu angeke neze guquke. Amen. Umhlengi wokuqala kwaba yiwundlu. Ensimini yaseyideni kwakuyiwundlu uNkulunkulu alinikela. Futhi nakho futhi ngunga le yasabulweni yiwundlu futhi ukuzohlenga ini na? Isimo esiwile kanye nefa eliwile lesizwe esiwile sabantu. Iwundlu libuyela ukuzohlenga njengoba ilethu lalinjalo ekuqaleni ukusihlenga. Ukuhlenga yini na? Yini le azosihlenga ngayo na? Ukwephula, ukukuletha noma yini ehlengiwe? Into ethile ebilahlekile. Into ebilahlekile futhi kona-ke iyabuyiswa emuva futhi. Yini ayibuyisa kithi leli wundlu na? Yonke into esasinayo ekuqaleni. Yini esasinayo ekuqaleni na? Ukuphila kuphakade. Sasiyizindlalifa zezwe. Sasinokuphila. Sasingadingekile ukuthi sife. Sasingadingekile ukuthi sigule. Sasingadingekile ukuthi siguge. Sasingenazi inkathazo nhlobo. Lapho kungekho khona imingcwabo, kungekho mathuna, kungekho kubi, kungekho kufa, kungekho zinwele zimpunga, kungekho mahlombe agobile, kungekho kulila, kungekho kukhala. Sasinokuphila kuphakade, sasinomthetho phezu kwawo wonke umhlaba. SasinguNkulunkulu yilokho kuphela emhlabeni. Sihamba-hamba futhi uma lesi sihlahla sasingabukeki kahle sime lapha, besizothi siphuleka lapha bese uhlala ngalapha. Futhi besiyokwenza imimoya eyivunguza, sasingafuni imimoya eyivunguze. Thula, thula du, futhi yakwenza. Futhi wezela ukuzokwenzani na? Ukuzohlenga konke lokho kubuye kithi futhi. Oh, hey, sithole konke lokho kubuye futhi.
Now, nature in itself is groaning.
Futhi manje imvelo ngokwayo iyabubula ilindele ini na? Ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu, ukuze amadodana kaNkulunkulu abonakaliswe. Futhi sinezibambiso sokusindiswa kwethu manje. Futhi singathatha umfo wethu ofayo ngumdlavuza. Futhi umela lokho kuphefumula kuncane kokuhlengwa. Futhi ukhuleke umkhuleko kukhola phezu kwakhe ozophendula izithunzi sendoda zibuyele endodeni ephilile. Futhi sizokwenzenjani uma impahla yethu ephelele iza na? Amen. Imvele yakwazi lokho, imvele yabubula. Futhi nathi sibubula kanye nayo. Imvelo ilindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu, ngoba imvelo yaqalekiswa nenkosi yayo. Ngesikhathi inkosi yayo iqalekiswa ephakeme kakhulu, yase-ke imvelo iwa kanye nenkosi. Kodwa ngesikhathi lo mhlengo isihlobo somndeni eza, haleluya, futhi wahlenga wabuyisa umuntu oyinkosi phezu kwemvelo. Khona-ke imvelo yonke ilindele umuntu inkosi. Sizani na sithatha izembe bese silishelelisa izandleni zethu futhi sijukule isihlahla phansi uma sifuna ukukwenza kodwa ngalolo suku asiyukukwenza lokho amen yonke imvelo lindele inkosi yayo nenkosi ingamadodana kaNkulunkulu eyanikwa lomhlaba manje uNkulunkulu uzoba namazulu akhe kusobala kodwa lokhu banikezwe umuntu nomhlengo isihlobo somndeni uzela kusihle ngasibuyele kulokho esalahlekelwa yikho kuhle kanjani pho hey ngicabanga nje ukuthi umhlengo oyiwundlu uma umsebenzi sewuqediwe sinazo zonke izinto futhi hlobuluni lwezinto zonke na sinawo onke amandla sinokuphila okuphakade sinempilo ephakade sinobusha obuphakade sinamandla aphakade Wo siphakade nje kakuyene phakade futhi kona ke sonke silindelele sesikhathi ukuthi sifike silindile futhi sibubula silindile futhi lencwadi kasikhombisa yamacebo ayisikhombisa ukuhlengwa ilethwe kithi futhi lokho kuphethwe yilencwadi manje sizofika ngale sehlukweni seshumi lapho lengelosi enamandla imemezela ukuthini ukuthi futhi yayini incwadi encane uJohane ayedingeka yidle futhi ngesikhathi esekwenzile wayifaka esiswini sakhe futhi yayibaba kodwa ezindebeni zakhe yayimnandi Uma ufanele uyigaye khona ke iba munyu wonke umuntu umelele nawe wonke umuntu kutshela ukuthi ungumgcini womgcwele yilokhu lokho noma ubunye niyabo uphambele ikhanda lakho ngakho ke kunzima ukuyigaya kodwa uma ufakaza ngenkazimulo yakhe imnandi ezindebeni zakho lokho kuphela niyabo futhi uma usukuma emhlanganweni uthi udume kuNkulunkulu hale wo uma wedlula kulokho kuhlaseleke kukhulu kunzima kodwa ke uma sewuphumile kulokho kuhlaseleke kukhulu ongafakaza ngakho khona ke imnandi ezindebeni ndiyabo kunjalo lokho yile ncwadi yokuhlengwa manje manje sifuna ukunikeza okunye futhi umfanekiso omncane evesini lesihlanu lapha futhi khona ke sizoqala ngale sithole ivesi lesithupha futhi bese ke siyaqala siyaphambili manje ngifuna niqaphele ohlelweni lokuhlengwa ukuthi uNkulunkulu Wakukhombisa kanjani ngaphambili wakusebenza kahle ngokuphelele kuRuth noBoazi mina yilapho la sigcine khona ngesonto ledlule manje ngifuna ukuqala khona lapho manje namuhla kuRuth noBoazi manje kuneziteshi ezine noma imigamanqo emine kuRuth noBoazi owokuqala nguRuth ethatha isinqumo bangaki abake bezwe mina ngishumayela umlayezo na zibona izandla zenu ngiyazi awu nonke ngiyacabanga ngibe nayo lapha futhi ngaba nayo emathephini nokunye nokunye uRuth okokuqala wadingeka anqume ukuthi wayezohamba ayongena kulelizwe noma cha noNaomi wayefanele enze isinqumo bese kuthi ke hemva kokuba esefikile lapho into elandelayo ayefanele ayenze ukuthi asebenze ensimini kaBoazi phandle lapho engafake izicathulo ekhothoza ngemuva kwabavuni ekhonza bese kuthi ke hemva kokuba ethole umusa emehleni kaBoazi wadingeka ukuthi alinde kuze kube lapho uBoazi ehlanga isihlobo ukubuyisa konke kwalehlekela uNaomi ngenhloso yokungenisa uRuth umboani bese kuthi ke isigaba silandelayo nguRuth ethola umvuzo manje phekisani uRuth ethatha isinqumo ngokuphelele wo noma ngubani uthi lelo bayipheli lalingaphefumulelwe kukhona okungahambi kahle ngabo lonke izwi lalo liphefumulelwe lonke izwi lalo lihlangana kahle ndawonye njengesisila sejumba phezu kwe pulangwe uhambisana ngokuphelele nje ndawonye njengamasonjwana esondweni linamandla liphenduka elibekelwe isikhathi ezigidaneni zemizuzwana incamashika kahle nje manje qaphelani kulokhu manje uRuth ethatha isinqumo wadingeka yenze isinqumo ukuthi ngabe wayezothatha isinqumo sokuya ngaleya noma cha wayemele enze isinqumo Manje leyo ndlela lonke ikhole lifanele lenze ngayo ufanele ushiye izinto zakho ezikulandelayo njalo ezindala ufanele ushiye impilo yakho yakudala ufanele ushiye izinto ezindala zezwe futhi Roy ngabe udadewethu Robesini uyagula na ube ngicabanga nje ukuthi mhlawumbe ubegula noma ukuthile bengizothi mlethe lapha uma ubegula noma ukuthile babefanele bashiye izinto zabo ezibalandela njalo zakudala zokuphila noma ukuthile kunjalo futhi welelezweni elisha nabantu abasha ubungakaze ubazi ngaphambili ngabe yilokho okwenzile ngenkathi uba ngumkristu na esitolo sokubheja ushiye amakilabhu asebusuku ubufanele uze ungene esikhetshanini sabantu ababukeka sengathi bebenokudlikiza bakhaqazela futhi bathuthumela futhi bakhala banikile amakhanda abo baxuma phansi laphezulu futhi ngani bekuyi isikhetshane sabahlanyayo kuwe ngakho-ke ubiza ukuthi wenze isinqumo sokuthi uzohamba yini noma cha kunjalo futhi wakwazi lokho ngesikhathi ukwenza abantu bakho qobo babezohlekisa ngawe labo obashile kunjalo na lokho kuyazenzakalela nje wena nje bafanele balindele lokho kokuqala nje ngoba yileyo ndlela okungayo manje uRuth waye nento efanayo abakwaMowabu babeyothini kuye lapho esewele ngaphesheya kwa-Israyeli ezikhejaneni zabantu abayizinhlanyana yabo wayefanele enze isinqumo wayefanele anqume futhi kufanele unqume futhi ugcineni ngesikhathi esenze isinqumo sakhe waya ngaleya wangena ezweni elisha manje lokho kulungisiswa kunjalo na manje bukani leli bandla wo kuphelele yazi ukuthi kanjani thina bangaka benu abezwa inzalo ka-Abrahama ngesikhathi ngishumayela ngalokho na ukuthi kukanjani kulungisiswa kungceliswa umbhaphathizo kwamoya ngcwele manje bukani ukuthi lokhu kuyikho yini noma qha uRuth yenze isinqumo sakhe umfanekiso webandla ibandla labezizwe wanquma futhi wawelela ngaphesheya ezweni manje izikhathi eziningi thina ama-Methodist nama-Baptist sicabanga ukuthi yilokho kuphela ofanele ukwenze usanda kuqala nje wayengakafika indawo nokho wavele wawela wangena nje ezweni manje into elandelayo ayefanele ayenze wayefanele asebenze waba ngumuntu ogcina umthetho wayedingeka alungise insindiso yakhe uqobo ngokwesaba nokuthuthumela njengoba wenza waphuma wangena ensimini wasembatha izingubo zakhe zokuqoka futhi waphumela ensimini wasekhothoza ngemuva kwezincekukazi ukuze athole ukudla kosuku ngabe kunjalo na wayenzani na wayezama ukuthela umusa kuBhowazi ngakho-ke wasebenza indlela yakhe ngesigaba sokugcina umthetho futhi lokho kanye nje ibandla elikwenzile maluthela akukholwa ngokukholwa futhi yangena ezweni kodwa i-Methodist yafundisa kungcweliswa okwakungumbono walo ongokomthetho niyabo kufanele wenze ukuthile ngifanele ngiyeke ngifanele ngidedele izinwele zami zikhule kusho abesifazane impela abasakwenzi kodwa bona bakwenzile bayikela izinwele zabo zikhule okudingeka bayeke kufaka bende buseni babo abazange bagqoke iziketi zabo kabi futhi noma ezimfishane njengoba abanye benzile badingeka benze ukuthile yabo lokho akwenza isimo sokulungisiswa isimo sokungcweliswa manje lapho ugcinene sethole umusa kuBhowazi kwenzekani na khona-ke unawomi wamtshela wena linda lapha ngesikhathi uBhowazi esenza umsebenzi womhlengi oyisihlobo somndeni ngoba nguye kuphela ongakwenza ungumhlengi wethu oyisihlobo somndeni oseduzane futhi wena linda lapha nje ungabe usaya emasimini nhlobo ungenzi lokho noma okunye vele wena ulinde kuze kugcwaliseke ukuhlengwa kwesihlobo somndeni futhi waphumule amen lokho yikho ngqo ibandla lifike kukho kulesi sigaba sokugcina sePentecost yabo ekuqaleni kwePentecost bonke basebenza futhi babefanele benze lokhu futhi babanyakazisa nakho konke okunye manje ibandla lenzani na bandla leqiniso liphumule nje kuyini ukuphumula na nakho ukuphumula kungumoya ongcwele usuku lwesabatha ama-Seventh Day Adventist afuna ukusitshela niyazi ngokuba isabatha usuku lwesikhombisa noma into enjalo kumaHebheru sathuko sesine wathi thina esesingenile ekuphumuleni kwakhe sesimile emisebenzini yethu njengoba uNkulunkulu enzile kweyakhe khona ke isabatha ngumoya ongcwele futhi ngesikhathi uRuthe wayephumule kwakungumfanekiso webandla niphumule ezethembisweni zikaNkulunkulu sinesibabiso manje sensindiso yethu asikhathazekile noma ngabe sizoyakaneya noma cha siyahamba kunjalo uNkulunkulu washo njalo uNkulunkulu wakwethembisa futhi sinesibabizo amen sokuvela kwebukelwe uKristu usesemukelile ayike indlela yokuphela kukho manje sesilapho amen konke sifanele sikwenze kulinda kuze kube yi uthatha wehlile wenza umsebenzi wokuba ngumhlengo isihlobo somndeni sinezibambiso sakho njengamanje silinde isikhathi lapho ebuya khona bese kuthi ke into elandelayo uRuthe aye yiyo uRuthe wanikezwa umvuzo Yilokhu ibandla likwenzile lingene ekulungisisweni ngaphansi kukaLuther langene ekungcwelisweni ngaphansi kukaWesley langene empaphathizweni kamoya ongcwele kulezi nsuku zokugcina futhi manje liphumule nesibambiso sefa lethu ukuthi siyazi ukuthi kukhona okwenzekile ngaphakathi kwethu sedlule kuvele sangena kupheleni futhi silindele sibubule ke ngenemvelo ngenxa yaleso sikhathi lapho sizokwemukela khona ukuphila kungafi ukugcwala kungafi imizimba yethu izohlengwa yonke into ihlengiwe futhi silindele kuye nje ukuthi abuyele esangweni amen bese kuba yini ke na uRuthe wavuzwa yilapho sizovuzwa khona lokho lencwadi namathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa izosivulela khona yini lezi zinto na ziyizimfihlakalo azibhalangwa ezwini zifanele zembulwe ngumoya ongcwele kodwa uma uzoqaphela empeleni zembulwe zonke phansi kweyonke imibhalo kodwa bezifihliwe kubantu uma sifika eronini emva kwesikhashana uzobona ukuthi kwahlelwa kanjani lapho ke uzokwazi ukuthi zivuleka kanjani lezo zinto manje yebo uphumule lokho uRuthe ngaphansi kokulungisiswa niyakubona yini thanini amen uRuthe ngaphansi kokungcweliswa esebenza ogcina umthetho uRuthe ephumule ulindele uBhowazi ukuthi abuye emsebenzini osuqediwe manje uBhowazi wethu wawuqeke umsebenzi eCalvary kodwa ngaphambi kokuba afike ukuba asiyise ekhaya lakhe uya ekhaya kuqala kuJohane weshumi nane ukuyosilungiselela indawo uDumo izinhliziyo zenu uma zingakhathazeki uma nikholwa nguNkulunkulu kholwani futhi nayimi ekhaya likababa kunezinto eziningi ukube bekungenjalo ngabe nginihlelile kodwa ngizohamba futhi ngiyonilungiselela indawo futhi buya futhi ukuzonemukela yebo uBhowazi uye ezansi wenzani na uya ezansi uyama wathatha amalunga wabe eseya phambi kwesango wakhumula isicathulo sakhe futhi wathi makwazeke namuhle ukuthi ngimhlengile unawomi nalo lonke ifa lakhe wathola abakwaMowabi kanye nalo futhi ngesikhathi uJesu afika kuba anazela ukuzomhlenga na uIsrayeli wenzani kuthetheni uIsrayeli na wathola umlobokazi wabezizwe impela wakwenza ngesikhathi ethathe uIsrayeli wahamba futhi waya kwabakhe uqobo wayefanele kwakuyini into yokuqala yefanele yenze na ukuhlenga abangabakhe uqobo futhi nebandla labezizwe lingudade nje kulowo wesifazane ibandla lakwa-Israyeli impela ngakho ke wayefanele ahlenge u-Israyeli ukuze athole leli futhi wayefanele ahlenge uNawomi ukuze athole uRuthe lilobokazi wakhe manje wenzani na ngaphambi kokuthi akwazi ukumthatha wo uDumo wenzani na uyaphuma Uya epulazini icela ngokuthi wapenda konke wasebeka izindwangu ezintsha kwiphansi wo yena yena kungahle kuba wakha indlu entsha othabeni lwethu indlu entsha futhi walungisa konke wase ebuyele muva egaxe izimbali zomshado amen Wenzani uRuth na kukhona kukodwa ukuphumula kulinda kungasekho ukukhandleka kungasekho ukukhungatheka ngabe ngifanele ngibe yiMethodist na ngabe ngifanele ngitshele iBaptist na ngabe ngifanele ngibe iPresbyterian na qhaba umnumzane thola nje umoya ongcwele futhi uphumule Sibheke kufika kwalolo suku olujabulisayo lwesikhathi seminyaka eyinkulungwane udumo lapho inkosi yethu ebusisiwe iyofika ihlwithe umlobokazi wayo olindileyo wo umhlaba uyabubula ukhalela lolo suku lokukhululwa okumnandi konke kwawo imvelo yabubula amacembe omkhiwane yonke into ilindele lolo suku lokukhululwa kubusisiwe lapho umhlengi oyisihlobo somndeni ebuya futhi athatha umlobokazi wakhe manje uphumule ngaphansi kokungceniswa na Qhabo ngaphansi kokulungisiswa na qhabo kodwa ngaphansi kwakho kokubili kulungisiswa ukungcilizwa nangaphakathi ekuphumuleni manje izayo esahluko samashumi amabili lesishiya kalombili ivesi leshumi lesishiya kalombili lithi isiyalezo phezulu kwesiyalezo umuntu aphezulu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelele kulokho kuhle ngokuba ngezilimi ezingingizayo nezi Inge izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu futhi lokhu ngokuphumula leli isabatha yilapho ibandla lingena khona kulinda buka ukuthi siza kanjani sidlule kulungisisweni kungcelisweni manje singene empaphathizweni kamoya ongcwele siphumulile silindile yini na futhi manje uma sifika kulezambulo lezi nizobona ukuthi kuyini manje ngiyabona kanjani nje ukuthi lezi zinto lezingeke zifundi iswe uze kube yilolu suku azizange bezingeke zifundiswe zazingavulelwanga amadodana abantu iBhayibheli lasho njalo nginganikhombisa lapha embhalweni ukuthi washo ukuthi bekungeke kuvuleke kuze kube amadodana abantu kuze kube yilolu suku futhi manje sesiya kuphetha kulezi zinto ezinkulu ezibusisekile manje kulungile iverse lesithupha noma engxenye yesi hlanu ilunga evesini lesihlanu beliqinisile ngesikhathi lithi bekani udlu kodwa ngesikhathi eqalaza wabona ingonyama kwakuyingonyama esikhundleni sewundlu kodwa ke kwakuyini na umsebenzi wakhe wokulamulela wasewuqediwe ukulamulela wayeka ukuba ngumlamuleli ekupheleni konyaka webandla ukuthi abe yingonyama yesizwe sakaJuda umsebenzi wakhe wokulamulela wasoqediwe futhi wayezoba ingonyama okwakungumahluleli manje futhi wathatha ngesikhathi ethatha incwadi esandleni manje khumbulani ngenkathi umuntu eye kuyohlenga kuba kukhohlwa manje lapho umuntu eye kuyohlenga wathatha amadoda kanye naye futhi wayemasangweni omuzi engamalunga futhi lapho wamemezele inhloso yakhe yokuba lapho Yilokho akwenzayo wayesangweni wathi ngilapha ukuzozisho njengomhlengi oyisihlobo somndeni nakulelifa futhi ngilapha ukuzazisa phambi kwamalungu edolobha niyabo futhi ngesikhathi uJohane wakhala ezinyembezi manje othile njengoba ngishilo evikini ledlule bathi uJohane wakhala ngoba wayengatholi umuntu ofanelekile wakungesikho lokho umuntu ongaphansi kokuthonywa kukamoya ngcwele wayengeke yakhala lelokho wacabanga ukuthi ngoba wayengafanelekile njengoba uJohane ngokwakhe wayengafanelekile ukuba umuntu ofanelekile kodwa akakhalanga izinyembezi ngenxa yalokho ngikholelwa ukuthi wayekhala izinyembezi ngenjabulo ngoba wayebone lonke uhlelo lokuhlengwa olalulotshwe kulencwadi lapha kwakungesikho ngenxa yokuthi kwakungekho umuntu ofanelekile ngoba lapho kwama iwundlu khona lapho lifanelekile ngakho wayekhala izinyembezi lapho wathi oh uDumo kuNkulunkulu nilaleleni ngokuqondile ngesikhathi eqala kumemeza manje kodwa simthola lapho ekhala izinyembezi ngoba wayejabule kakhulu ngenxa yokuthi iwundlu laseliyithathile incwadi lenzela esandleni sakhe lowo ohlezi sihlaleni sobukhosi futhi masinyane nje senzile ngesikhathi lengelosi elamandla ememeza ithi kubani ufanele na yayikhangisa khona lapho ke yayikhangisa ngomhlengo oyisihlobo somndeni futhi masinyane kamuva yathi ngubani ofanele ukuthatha incwadi na khona ke ukuthile khona ke uJohane waqala ukukhala izinyembezi kwabe sekwenzekanike na wabona nakho kuma incwadi yayilapho kepha ngubani owayefanele na awu nakho kwakuma uGabriel kusobala wayefanele kodwa yena yabo wayengesiye umuntu futhi wayeyingelosi futhi nakho kwakuma uMikayeli wayefanele kodwa wayengesiye umuntu wayeyingelosi ngakho ke kwakufanele kube ngothile owabanga umuntu wasemhlabeni njengoba nathi sasinjalo futhi khona ke ngenkathi yasebonele liwundu elalihlatshe selokhu kwasekela izwi likhuphuka futhi wabona ukuthi lalihlatshiwe yonke indlela kuyofika ekusekelweni kwezwe khona ke uJohane wakhala izinyembezi amen ngoba kwakulapho wayibona yonke into niyabo futhi yathi nje ngakhangisa nje ngubani ofanele na yayikhangisa ukufika komhlengi oyisihlobo somndeni futhi nangu emile iwundlu futhi ngenzani khona ke na nahamba laya ngale sihlalweni sobukhosi lapho umoya kaNkulunkulu wawukhona lase lithatha incwadi esandleni sokunene sakho hlezi esihlalweni sobukhosi futhi wonke amalunga awaphansi futhi athi ufanelwe wena ngoba wena wahlatshwa niyabo khona ke waba ngaleso sikhathi incwadi yakhe noma ukungenani incwadi yokuhlengwa noma incwadi yokunyuselwa onyakeni webandla yase iqediwe manje useba ngumhlengi manje okwembulwa ukuthi wakwenza kanjani kuzoba kulezi zimpawu ezisikhombisa manje siyaqaphela njengalapho incwadi yakhe yomsebenzi wokulamulela isiphelile umsebenzi wawusuqediwe manje ezahlukweni zokuqala izintathu zebandla sekuqediwe kodwa manje ukuhlengwa ukuhlengwa kusazokwembulwa kuyini na manje ngesikhathi ethathele incwadi manje zabani kugqoko okucabanga kwenu ukujulile ngoba sike sithole lobu busuku obuyisikhombisa nizokuthola manje uma ningikutholi phakamisa isandla sakho nje uthi angikutholi niyabona bukani ngoba ngifuna niqiniseke manje manje qaphelani kuhlengwa emva kokubango kusheshe emva kokuba ukunxusa kwakhe sekwenzelwe ibandla khona ke uyazembule yena uqobo njengomhlengo wesihlobo somndeni niyakulandela lokho manje na futhi manje uzokwembula ebandleni ukuthi wakwenza kanjani futhi khona ke uma lesisambulo sesivele siqalile khona ke lokho uyafakazela ukuthi sesisekupheleni komgwaqo amen manje niyabona kunje ukuthi ngabe lokhu noma ngabe kuqinisile yini noma cha njengoba sedlule embhalweni lapha siyathola ukuthi yini eyayembula na siyini isambulo sokuhlengwa sahlengwa kanjani na bukani lapha nje kule minyaka embala yokugcina lokho kwenzekile isambulo segama lika Jesu ebhabhatizweni omanzi isambulo sokuthi asikho izihogo zaphakade akukwazi kwaziwe phambilini ukucabanga ukuthi abathandekayo bakho bayoba phakade yabo futhi angeke ube nokuphila okuphakade ngaphandle uma usindisiwe unokuphila okuphakade khona ke angeke ushiswe esogweni phakade uzojeziswa ngezono zakho ngempilo yakho yemvelo kodwa angeke ube nokuphila okuphakade esogweni umone ukuphila okuphakade khona ke angeke ushe phakade ngoba kunohlobo lolodwa kuphela lokuphila okuphakade futhi yini siqiniseko ukuthi ibandla liya kuqo onde lokho manje kuyini na yiziphi ezinye izinto na uhlelo lokuhlengwa ake nibuke nje lokho esinikezwe khona kamuva ngumoya ngcwele niyabo inzalo kaAbraham ukuthi isambulo besisho ukuthini inzalo yenyoka niyayibona lencwadi yesambulo na bukani lapho sesifika kuyo ukuthi ihlubeka kanjani futhi ngikufakazisile khona lapha ngomphalo lelo iqiniso ngempela ngibuyela ngqemuva esambulo lomangi chingu emuva kungelesisi ukuthi ngikucoshe ukuthi ngikhombise lapho lelo phawu seluvulekile lubuya ngqo kudabule phansi ebhebhelini kusukela kugenesisi kuyayisambulweni cabanga nje kusukela kugenesisi kuyayisambulweni akuzange kube khona umuntu obhabhathizwa egameni likayise indodana omoya ongcwele ngumbhabhathizo amanga ngama phambi kwabashumayeli abangamakhulu amathathu nokuthile benhlangano enkulu yabayifundisi baseChicago ngelinye ilanga futhi ngakufakazisa lokho baze bonke bakhala omunye komunye amashumi ayisikhombisa abo uyeza ukuthi azobhabhathizwa egameni lenkosi Jesu. Futhi inzalo yenyoka beyilokhu ikhona kusukela kuGenesisi uma inyoka ingazange ukube yayingenayo inzalo. Khona-ke uKristu akazalwanga ngoba uthe ngizobeka ubuthe phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka. Futhi uma injalo yenyoka wakuyinganekwane kanjalo-ke noKristu wayeyinganekwane kanjalo-ke nebandla linganekwane. Niyabo, yikho konke awukwazi ukukwehlukanisa. Inyoka yayinenzalo futhi lokho kubantu engentengisayo. Ungani bengakuqondi na ngoba abanaso isambulo sakho? Ungani bangezi futhi baphikisane ngakho nami na? Ipulpiti livulekile sonke isikhathi. Ngingahlangana nanoma kubani, ngeke ngiphikisane nabo. Kodwa ngineqiniso ukuthi ngiyokuxoxisana nabo uma befuna. Ngababuza khona lapho phambi kwenhlangano. Ngifuna abanye benu ukuthi bangitshele lapho kuliphutha khona. Musa kuphela ekhoneni futhi ukhulume ngami mayelana nabo. Woza phambi kobuso bami futhi ume. Ake sibe nakho ngempela. Ake sikhuphukele lapha futhi sibone ukuthi ngubani oqinisile nosephutheni kukho. Kodwa bangeke babhekane nakho ngokusobala bazi kangcono. Niyabo, isizathu akusimi kodwa ngumoya ongcwele. Yona kanye njengelosi kaNkulunkulu eniyibonayo. Uthiwani ngalezi zinsuku lapha lapho zonke lezi zinto ezenzekile nale ngelosi yenkosi ima iduze na? Bengingeke ngizazi lezi zinto kodwa sekunihora selilapha. Uma siqeda ngalabo moya abayisikhombisa, izimpondo ezisikhombisa nezinto namuhla, uma inkosi ithanda uzobona ukuthi kuphi yihora sikulo lapho ukuthi lezi zambulo zifanele zifike. Incwadi yezambulo ukwembulwa kukaJesu Kristu futhi siyatshela ukuthi sona kanye isahluko sokuqala wembula ukuthi wayengubani. Futhi manje jola izimpawu eziyisikhombisa embula ukuthi wawuhlenga kanjani umhlaba. Ito kunye kwakho kwakungegama likaJesu Kristu. Okunye kwakungukususa ukwesaba kubantu njengokuthi phakade kuhlengwa okuphakade kulungisiswa ngokukholwa kumtoliso umbhabhathizo kamoya ongcwele. Kanye nani na ukuthi sivikeleke phakade sisusa konke ukungabaza kusuke kubantu. Uma unesibambiso sensindiso yakho uNkulunkulu usevele kubeke uphawu kuze kube usuku lokuhlenga kwakho. Kwabase-Efesu isahluko sesine ivesi lamashumi amathathu uthi ningamtabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu kuze kube usuku lokuhlengwa kwakho. Manje ukuthi uzohlubuka kanjani na? Ungahle uhlubuke kodwa ngeke ulahleke. Futhi uma uhlala kuleso simo kukhombisile ukuthi wawungenakho kwasekuqaleni. Kodwa uma ungumntwana kaNkulunkulu isikhonzi esake sahlanzwa asisenawo unembezo wesono, kusho amaHebheru. Iqiniso lelo. Khona-ke ngeke ube ngumKristu, ngeke ube nomoya ongcwele futhi ugijimele ngaphandle bese uphila ezweni. Uma nithanda izwe izinto zezwe, uthando lukaNkulunkulu lukho kini. Ngakho-ke ulalele nje umsindo wamanga ndawo udeveli ukukhukhumalisile wonke. Kodwa uma uzohlola impilo yakho ngezwi likaNkulunkulu futhi ikhombisa ukuthi uphila phansi ngqo kulawo makhasi eBhayibheli, phala-ke unokuphepha kwaphakade. Futhi akukho ofanele ukwesabe lokho uNkulunkulu akwethembisile. UNkulunkulu uzakwenza. Ngiphosela inselela noma ngubani ukuthi athathe lokho. Ake nje uthathe lokho futhi uhambe nalelo zwi futhi ubuke ukuthi kwenzakalani kuwe. Mfowethu, lizofezekisa yonke into. UNkulunkulu washo njalo. Konke lokho uNkulunkulu akwethembisa kuzokwenzeka. Nginjengoba nje sengiqedile ukunitshela ukuthi umsebenzi wami wawuzuqala, nakhu kube cishe iminyaka eyishumi nanhlanu impela ngizungeza umhlaba futhi angukaze nakanye kwehluleke. Ngani na? Ngoba esisekelweni ngama ezithembisweni sikaNkulunkulu. Ngazi ukuthi kwakuyiqiniso. Ningangivumeli ukuthi ngizame ukunitshela ukuthi ngokunye kokuhlakanipha kwami ubumi obukhulu kodwa lawo owembule izifihlo zenhliziyo nguye kanye ongitshengisile empalweni ngoba angizange ngisho ngesikhathi ngiqala nje ukushumayela cishe eminyakeni ngamashumi amathathu edlule kwakumele ngibe nentombi yami ihlale lapho ifunde iBhayibheli angekwazanga ngisho nokulifunda ngaphandle kwemfundo engako udadewethu Wilson ufanele ukukhumbule lokho ngesikhathi Hope wayevame ukungifundela iBhayibheli emuva laphaya ahlale phansi futhi anifunde futhi ngiyothi lalelani lokho elikushilo yenzani lokho nje elikushoyo yilokho kuphela engikwazi ukunitshela khona futhi bonke labo abakwenzile ngani baba kahle kwaba yilokho nje ngangi wayengathi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngentetheno yakhe ezele yodwa ngingathi bangaka abalikholwayo na funda ukulandelayo sithandwa walikela ngentetheno yakhe ezele yodwa yilona lawo kholwa yiyo kunokuphila kuphakade ngathi bangaka abalikholwayo na niyezwa ukuthi lithini bengingakwazi ukulifunda ngokwami ngakho ke niyabo bengingenayo indlela yokufunda kunoma yisiphi isikole kodwa wo ngiyasithanda leso sikole engaya kuso wo emuva ngaleyo emtetheni omncane ndawo izandla zabo ziphakeme kuNkulunkulu imihla namalanga kanjalo ngesikhathi umoya ongcwele ehla ngobumnandi bakhe waseqala kuzembulela uqobo futhi ethi lokhu kunjena nakanjena kunjena futhi akukaze nakanye noma imuphi umuntu isidala sanoma yiluphi uhlobo akwazi ukubeka izandla zakhe kunoma yini yalo mayelana nakho konke ukushisekela ngokweqile nakho konke okunye okukhukhule izwe uNkulunkulu libeke phezulu futhi lihlanzekile futhi walizungezisa umhlaba haleluya sisesikhathini sokuphela bafowethu silapha esikhathini sokuphela yilokho kuphela uyoba nokukhanya ngesikhathi sokuhlwa yilokho kanye akusho manje incwadi yesambulo uNkulunkulu ezembula yena uqobo futhi manje ngalezi izimfihlakalo ezinkulu wembula igama lenkosi uJesu Kristu ngompapathizo wembula ukuthi yayikho into efana nesihogo saphakade akunakuba njalo awukho umbhalo ebhayibhelini othi kukhona into enjalo manje zikhona isihogo futhi likhona ikhibiyomlilo futhi lapho ababi bejeziswa khona kodwa kugcineni baqedwe nya mhlawumbe iminyaka eyizigidi ezingamakhulu ayishumi kodwa kugcineni bayaqedwa edwa nya ngoba ungeke ube nokuphila kuphakade ngaphandle uma usindisiwe uthi uma usha phakade ufanele ube nokuphila kuphakade ngani ukuqonda okujwayelekile bekungakukhombisa lokho niyabo ungaba kanjani nokuphaka bangake waziyo ukuthi lapho utshele ukuphila kuphakade usindisiwe na awu uma usha ingwena phakade awudingi yini ukuba nokuphila kuphakade ukuqonda na ngakho ke niyabo akuwenzi umqondo niyabo manje ukuphepha labo ayibazi ngaphambili wababiza labo ababizayo ubalungisisile labo abalungisisile usovela ubakhazimulisile uPaul wasitshela sehlukweni sokuqala sabase eFesu ukuthi uNkulunkulu ngaphambiko kusekela kwezwe wasimisela ngaphambili ekwamukelweni kwamadetana ngoKristu Jesu uJohane wasitshela lapha esabuleni ukuthi isitha ngezinsuku zokugcina leso sitha senkolo besiyongena phakathi kwabantu futhi babe nezinhlangano nokunye nokunye nezinkoleloze nokunye nokunye njengoba benazo namhlanje futhi bekuyodukisela abakhethiwa impela uma kwakunokwenzeka futhi kuyodukisa bonke amagama abo engalotshanga encwadini yokuphila yewundlu selokhu kwasekela izwe igama lakho lafakwa nini encwadini yokuphila yewundlu na ngaphambi kokusekelwa kwezwe uKristu wahlatshwa nini eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule na qhabo umnumzane ngaphambi kokusekelwa kwezwe iwundlu elihlatshiwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe uyabona ukuthi yenzani na yilezi zimpawu zivula ziqala nje ukwembulwa icebo lokuhlengwa ukuthi wakwenza kanjani konke sekuphelile manje uthi nje akuphele ngakho ke sesikhathini sokuphela ngakho ke ingakho izinto zembulwa kulungile manje isihlobo sethu somndeni sinikezwe incwadi yokuhlengwa enezimpawu ezisikhombisa ivela kumnikazi wasekuqaleni umnikazi wasekuqaleni ngenkathi silahlekelwe yiyo ensimini yaseyitheni ngo-Adamu yabuyela kumnikazi wasekuqaleni kodwa kube khona umuntu ozingela ngokungesekho emthethweni umkhoseli futhi lo ngusathane uyafika ungumuntu ozingela ngokungemthetho lo mhlaba akuwona wakhe ungokaNkulunkulu kodwa ungumuntu ezingela ngokungemthetho umkhoseli. Ndoda, ngingasho kanjani into khona manje? Kepha kungcono ngingasho. Yitayitela lokuhlengwa kwethu lencwadi yenezimpawu ezisikhombisa. Yitayitela, lindani size singene kulezo zimpawu. Wephule izimpawu, uyembula, usinika ifa lakhe kubantu bakhe, unikeze ifa alidle ifa eba ngumhlengi oyisihlobo somndeni, futhi usinika ngesihe. Okay, kwakungokwakhe nguye owahlenga, kepha esikhundleni sokuyigcina kuye uqobo uyibuyisela kubantu. Lolo uthando lwakhe ngathi, oh, uSathane umnikazi wonke manje umkhoseli, yena ugcineni akafuni ukuyeka masinyane. Siyathola phandle lapha emuva kwesikhashana emibhalweni ngicabanga ngale kwesinye isahluko, futhi wayengafuni ukuwushiya ngokushesha, kodwa kwakudingeka ulwele. Kepha ekugcineni ngenkathi elethwa kwelamanqamu waphonswa echibini lomlilo kunjalo. UJesu igama elithi Jesu emavangelini lineziqe ezine zendodana. Ngabe ubukwazi lokho na? UJesu uneziqe ezine njengendodana evangelini. Esinye sazo indodana kaDavide, esinye sazo indodana kaAbrahama, esinye indodana yomuntu, esinye indodana kaNkulunkulu. Manje bekuzisa lapho umhlengu wethu isihlobo sethu somndeni yeba nguJesu Kristu uba yindodana kaDavide indlalifa yesihlalo sobukhosi. Inkazimulo waba yindlalifa yesihlalo sobukhosi ngokuba yindodana kaDavide. UNkulunkulu wakhuluma emuva lapho ukuthi wayengeke amshiye uDavide, akasoze amshiye uDavide engenayo inzalo, futhi uKristu uyindodana kaDavide, futhi uba umhlengi oyisihlobo sethu somndeni, futhi ulindile elungiselele indawo lapho angabusa khona nathi njengendodana kaDavide, uyindlalifa yesihlalo sobukhosi. Njengendodana ka-Abrahama uyindlalifa yesibonelelo sobukhosi. Amen. Lokho kunjalo na? Uyindlalifa yesibonelelo sasebukhosini. Amen. IPalestina nakho konke okukulo inzalo ka-Abrahama. Waye indodana ka-Abrahama. Njengendodana yomuntu, yini indodana yomuntu? Yini eyalahlekela umuntu na? Walahlekelwa ngumhlaba. Ngakho ke njengendodana yomuntu uyindlalifa yakho konke kusemhlabeni. Konke lokhu anakho futhi kumele akubuyisele kithi bese ebuyele muva njengoba wayenjalo yena u manje njengendodana kaNkulunkulu udla ifa zonke izinto, njengendodana kaDavide uyindlalifa yesihlalo sobukhosi, njengendodana kaAbrahama uyindlalifa yesibonelelo sasebukhosini, njengendodana yomuntu uyindlalifa yomhlaba, njengendodana kaNkulunkulu uyindlalifa yazo zonke izinto ezisezulwini nasemhlabeni. Oh hey, lowo ngumhle wethu umhlengi wethu oyisihlobo somndeni. Manje kaphelani wo lokhu kungenza ngibe muhle kakhulu. Lokhu ilapho engithola khona ukondliwa ngempela. Manje ake izinhliziyo zenu azikhululeke ziye kuNkulunkulu okwemizuzu yembala nje. Lalelani lokhu, uSathane uyisikhoseli, akayena umnikazi waleli ngokusemthethweni, futhi ube neminyaka ezinkulungwane ezimbili yokuqophisana ukuthi ngabe ngumnikazi walo noma omunye umuntu ngumnikazi walo. Kepha uKristu weza njengomhlengi oyisihlobo somndeni, futhi wasihlenga walibuyisela kithi. Kodwa uSathane unalo, kodwa niyazi emva kwesikhashana lempenkulu isiphelile uzophonselwa echibini lomlilo. Niyabo uzoshabalala nabo bonke abakhonza kanye naye. Kepha izindlalifa zensindiso zizobuza kanye noKristu. Manje uyisiphoseli. Manje kumbulani eTestamenteni elidala, uma umuntu elahlekelwa yifa lakhe futhi isikhoseli siza emhlabeni wakhe, wangabe sakwazi ukulibamba ngokukhothulwa umnikazi kwaze kwaba iminyaka engamashumi amahlanu. Ngemuva kweminyaka engamashumi amahlanu unyaka wejubhili wafika. Futhi unyaka wejubhili, lapho kufika unyaka wejubhili, bekeke yonke into yayibuyele ekuqaleni kwayo kwasekuqaleni, futhi zonke izigqila zazibuyele ekuqaleni kwesiqalo. Uma indoda yayilima ensimini bese kukhala icilongo futhi ilizwile, yayiphonsa phansi igeja bese ithi, ngisesona isigqila, ngibuyele ekhaya emndenini wami. Konke kwakubuyisela muva uma ukhoselisiwe wayeza emhlabathini, kwakudingeka suke emhlabathini. Lokho kuphela ngempela uyasukuma emhlabathini ngoba yini na umnikazi wasemthetheni wayesebuya kwakufanele adede endleleni haleluya ngolunyela nezi zinsuku imibuzo yale lizwe izowa futhi abanikazi basemthetheni bazofika ngolunyela lezi zinsuku amen manje ukhwele isikhathi lapho lalibangwa kusukela ngosuku lwamashumi amane kusukela ekuqaleni kosuku lokuqala lokuhlanzwa kwendawo engcwele noma uKristu waye eCalvary kwakukhona izinsuku ezingamashumi amane kukho ukwenyuka kwakunenkulumo mpikiswano ukuthi ngabe iqembu likaSathane liyo lithatha bese lithi akazange avuke kwabafileyo baqala kuqala isimemezelo ngalapho futhi bethi bathi ngabafundi abafike bamebe ebusuku nilifundile iBhayibheli futhi washo ukuthi abantu bakhe beza futhi bameba ebusuku futhi bakhokela amasosha imali kusho lokho kepha wakubuzwa ngakho khona-ke wonke umuntu wayezibuza awu empeleni mhlawumbe lingele inhlangano khona-ke yonke into engeyayo kepha ngosuku lwamashumi amahlanu kwakuwusuku lwePentecost nomnikazi wasemthetheni wehla phakathi kwabo haleluya futhi wakhombisa ukuthi kwakungeyona inhlangano ukuthi kwakungukugcwaliswa kukamoya ngcwele lokho kwakuyimali eyizibambiso kankulunkulu ebandleni lakhe ukuthi yayingeke ilawulwe yizinhlangano nokunye kuyoba yizibambiso zompapathizo kamoya ongcwele ngamandla nothando lukankulunkulu amen wo lokho akwenzi nje okuthile kuwe na mnikazi usemthethweni kwakukuphi na ezandleni zikankulunkulu futhi kuni yabo akakwazanga ukulibamba ngaphezu kwezinsuku ezingamashumi amahlanu funda lokho ngaleya kulevuthikusi emithethweni lapho yathi abakwazanga umnikazi usemthethweni kwakufanele libuyele ezandleni zomnikazi wasekuqaleni ngemuva kweminyaka engamashumi amahlanu sonke siyakwazi lokho ukufundile lokho kaningi kepha yabo kwakufanele libuyele kumnikazi wasekuqaleni ngemuva kweminyaka engamashumi amahlanu awu khona-ke emva kwalezi izinsuku ezingamashumi amahlanu unyaka owodwa usuku olulodwa lusho njengonyaka futhi kusukela ngosuku ukuthi ukubethelwa lapho sebethathe nomhlengo isihlobo somndeni futhi bambulala ngosuku lwephasika kwakuyimpikiswano ngaleso sikhathi ibandla lalikholwa kuze kube yileso sikhathi ukuthi wayengumhlengo isihlobo somndeni wayengumhlengi khona-ke sabe sesenzani na sambulala isitha sakwenza futhi bathi bathathe umzimba wakhe base bewufihla kude ndawo futhi lokho konke kwakusekungabazeni kwabantu kwenzekani kuye na kwenzekeni na manje kupheleni kosuku lwamashumi amahlanu khona-ke yabo kwakungeke kusabane nempikiswano bese-ke uNkulunkulu esikhundleni sokuthi bahambe baqhubeke nebandla lomthetho eligongobele elibandayo uNkulunkulu wathumela umoya ongcwele emuva waxosha bonke abakhoseli wase-ke elidla amandla kamoya ongcwele ehla nebandla lemukele isibambiso sensindiso yalo manje bazalwane hhayi kulimaza imizwa yenu noma nanoma yini ngakho uma inhlangano ilungile futhi wena ungumkatolika nje ngenhlangano uyibaptisti ngenhlangano ulahlekile uyabo isibambiso sensindiso yethu kwakungekhona kujoyina isonto isibambiso sensindiso yethu sasingesona ukuba ngowenhlangano ethile isibambiso sensindiso yethu umbhaphathizo kamoya ongcwele ngaphandle kwanoma iyiphi inhlangano amen abakwazanga ukubambelela kuyo mayelana nalokho sekulwedlulile lolo suku lwamashumi amahlanu ngoba lolo kwakuwusuku lwejubhili lapho yonke into yabuyela ekuqaleni kwayo kwasekuqaleni futhi amandla kankulunkulu abuyiselwe emuva ekuqaleni kwawo usuku lwamashumi amahlanu unyaka wejubhili lapho zonke izinto zabuyela emuva manje uzofika omunye unyaka wejubhili futhi lokho besinakho cishe ngalesi sikhathi uma uqaphelile iPentecoste belilokhu liwa eMelika cishe iminyaka engamashumi amahlanu ndawana thize ngaleso sikhathi cishe eminyakeni engamashumi amahlanu edlule nje iPentecoste liqala ukuwa manje kwenzakalani ibandla lemukela incwadi lezimpawu eziyisikhombisa yesambulo sikaJesu Kristu yezimpawu eziyisikhombisa futhi akukho noyedwa eshumini wabo ongasemukela kepha uma uqala kubona onyaka wejubhili lapho esingadingeki khona ukuthi siqophisane futhi sikhandleke futhi sidonse kanje kodwa sesivele sivikelekile kuKristu sesivele sinegama lenkosi uJesu Kristu empaphathizweni sinazo zonke lezi zimfihlakalo ezinkulu ezizoziveza kulezi zimpawu ezisikhombisa futhi ngikufakazele kini ukuthi lezo kwakuyizimpawu ezazivalwe ngci emehlweni abantu ngokuthi uNkulunkulu ngumsizi wami ngizokufakazisa ukuthi babengakuboni lokho ngeBhayibheli bese ke impela uma iBhayibheli lasho njalo uzolikholwa ukuthi babengaboni lutho ngaphandle kukaBaba indodana nomoya ongcwele kuze kube yilesi sikhathi abakwazanga ukubona ukuthi sasingekho izihogo saphakade kuze kube yilesi sikhathi babengaboni ukuthi kwakukhona ukuphepha okuphakade ongaliqonde kwekholwa la ngempela kusobala kube nokuhlekwa usulu kuye yonke indawo kujikeleze umsindo ongaqondakaliyo abawunikezayo ingaleso sizathu abantu bathi ngani bheka lawo ma-presbyterian nokunye nokunye bayabhema baphuze lakho konke okunye futhi bathi banokuphepha kwaphakade ya kodwa niyabo lokho ngukulahla icilongo la ngempela abesithole emuva lapha futhi sithole ukuthi ngabe icilongo liyakhala uma ungabuyela emuva kuGenesise uya esabulweni emuva naphambili lapho loluphawu seluvuliwe niyabo lezi zinto zembulwa manje ho mfowethu bengicabanga ukuthi benginje ngizofanele ngimshiye ahambe kuze kube yisikhathi esizayo ngingena lapha ninamakhasi cishe ayizithupha lapha kwamanje noma kulungile qhabo sinenkonzo yompaphathizo ezayo ake ngifunde lokhu lezi zinto ezincane ezithi azibe zimbili lapha unyaka wejubhili kulungile manje ninani nina nonke niyayibhala imibhalo na uJeremia wamashumi amathathu nambili futhi siqale evesini lesithupha uma nalapho ufika ekhaya ufuna ukufunda manje uJeremia ukuvumela ubone ukuthi lo mbhalo ogoqwayo uyini ngizokhipha ilokhu masithathe umbhalo ogoqwayo noma kanjani lokho kuzonginikeza cishe eminye imizuzu eyishumi yombhalo ogoqwayo manje niyakhumbula lencwadi yayinanyatheliswe ngophawu manje incwadi ngezikhathi zeBhayibheli yayingeyona incwadi enamakhona amane njengale ngokuyincwadi enjengale eyayibizwa ngencwadi umbhalo ogoqwayo bangakho kwaziyo lokho na ehe impela kwakungumbhalo ogoqwayo kulungile manje lencwadi yayinanyatheliswe ngophawu ngezimpawu ezisikhombisa manje kwakuyiBhayibheli futhi lalinanyatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa futhi manje bekuzisana ukuthi lokhu kwenziwa kanjani uJeremia ngenkathi wayezoba wayeprofetile ukuthi uyohlwithwa uJeremia manje isahluko samashumi amathathu nambili wayezohlwithelwa ngaleya ekuthunjweni ezandle eBhayibheli babezoba lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa wayekuprofetile nani bafundi beBhayibheli senidlule kukho izikhathi eziningi futhi wayezothathwa ezandle lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa futhi yena empeleni wayezihlobo somndeni esiseduze kakhulu kumzala wakhe owayesefile umzala wakhe uHANAMOE ababili noL uHANAMELI waye isihlobo sakhe esilandelayo ukuze azi yakwazi ukuthi isitha siyobamba bambe amaphepha nokunye nokunye kwendawo yakhe kodwa lapho wayazi ukuthi uNkulunkulu akasoze abashiya abantu bakhe ngakho ke lapho bebuya ukuze abe nakho futhi abe ngumnikazi ofanele wefa nakho akwenzile walibhala phansi lonke bangaki abake bayifunda na kulungile uyifundile usiyifundile khona ke kulungile manje wayithatha wayinamathilisa ngophawu ngamashinje ngendlela lemibhalo egoqwayo eyayinanyatheliswa ngophawu ngayo lapha kuyinto enhle kakhulu into evelele owake wayibona manje ngizozama ukukufanekisa ngalesi sitepu sephepha angazi noma ngiyakwazi noma qhabo manje nansi indlela eyabhalwa ngayo kanje manje ukwenzile futhi wakunamathilisa ngophawu kanje ngamunye phansi Manje, kwenzakaleni kulolo nalolo lalezi zimpawu okwabhalwa lapha ifa lakhe nalokho okwenzekayo nabo bonke abawela phambi kwakhe nokuthi walidla kanjani kube yifa konke kwakunanyatheliswe ngophawu kanjalo. Manje, ileyo ndlela uNkulunkulu ayithole ngayo incwadi yakhe enanyatheliswe ngezimpawu eziyisikhombisa. Manje, njengoba edabula lokhu nje, leso sambulo sibuya sithi ngqunga lapha futhi sigijime yonke indlela siya kwingemuva lencwadi. Ingakho ungathatha igama likaJesu Kristu bese uligijimisa kusukela kuGenesis kuya esambulweni bese ukhombisa ukuthi ayikho into enjengoyise, indodana nomoya ongcwele. Niyabo, niyabo, lizungeza lonke iBhayibheli liyakwembula. Bese ke uthatha kufana nokuthi kukhona isihogo saphakade, uyakususa lokho bese ukuqhuba uzungeze yonke indawo. Asingaze sibe khona isihogo saphakade ngoba ekuqaleni uNkulunkulu wathi isihogo sadalelwa udeveli nezingelosi zakhe ukwenzela ukujeziswa kwabo esikhathini esizayo. Manje uma isihogo siphakade besingadalwa kanjani na? Igama ukudalwa alizange lenze igama phakade, alikaze liqale futhi alisoze laphela. Bese kuthi ke kwakuhlale kunesihogo uma kuyisihogo saphakade. Kwakukhona isihogo ngaso sonke isikhathi esifanayo, ngesikhathi esifanayo lapho kwakukhona uNkulunkulu, kwakukhona isihogo. Ngaphambi kokuba kube khona noma yisiphi sono kwakusekhona isihogo. Uyabo, awukwazi kukwenza. Ngakho ke bekisiza njengoba lezi zinto zisombuluka ngesingazo ibuyela emuva futhi ivule incwadi. Ngakho ke manje lokhu empeleni kunikeza isithombe seBhayibheli lonke. Lezi mpawu ezineBhayibheli zifihliwe emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda. uNkulunkulu ngomoya ongcwele uzivula kanje futhi uzimbula khona ngapha eBhayibhelini lonke. Udumo kuNkulunkulu wethu, ngiyakutshela lokho nje kuthola izivivinyo zami zomoya zikamoya zishukunyisiwe. Niyabona yabo, manje buka lapha yabo, ungukuse njengokuthi uyakuqonda engikushoyo na? Yabo, nandi uphawu. Manje uma ubhekisisa futhi ufunda lapha iya kuJeremiya bese ubone ukuthi wakunamethelisa kanjani ngophawu. Manje nansi incwadi ibhalwe phakathi lapho. Manje ngesikhathi nje sesambulo sokuqala bese kuthi ke uvula lolu phawu. Manje bhekani futhi nibone ukuthi lolo phawu lokuqala lwaluyini lapho sifika ezimpawini. Bese ke kuba ngesikhathi sophawu lwesibili udonsa uphawu olulandelayo futhi niyazi yini ukuthi sikuphi na? Sesicishe sibe sophawini lwesikhombisa njengamanje. Futhi lapho lwesikhombisa ngesikhathi kuvulwa uphawu lokuqala wakhala icilongo lokuqala kwase kuwa inhlupho yokuqala. Ngesikhathi kuvulwa uphawu lwesithupha elesithupha lakhala nenhlupho yesithupha yawa. Ake nikubhekisise nje, kuyinto enhle kakhulu eninake nayibona. Futhi lapho ngikwenza ngizozitholele likhulu ibhodi elikhulu kakhulu elimnyama ngilikhuphulele lapha futhi ngikufundise nje kunqamule khona lapha. Ngakho ke sithatha nje isikhathi esiningi kakhulu ophawini ngalunye futhi sibuyele emuva futhi sithathe umlando nezinto futhi sifakazise ngenkathi nje kwenzeka futhi sikukhombise khona lapha eBhayibhelini ngesikhathi lithe bekuyokwenzeka futhi khona ngqo lapho kwenzeka usuku nje nayo yonke enyinto nginakho. Amen. Ngikuthole kuye kulungile nazoke izimpawu. Manje ngesikhathi uJeremiya ebhala le ncwadi yanamatheliswa ngophawu, nansi into enhle ngifuna ninake nonke nina eniyifundayo ukuthi lezo zincwadi ezinanyatheliswe ngophawu. Manje khumbulani, wayezobe esengasekho, wayeprofethile. Manje wayengakwazi kuphela ngeziprofetho. Ngabe niyayilandela na ngeziprofetho umthetho wayazi ngesambulo sikaNkulunkulu ukuthi babezobe bengekho kulelozwe iminyaka ingamashumi ayisikhombisa. Niyamkhumbule profeta lokho na? Bezoba neminyaka engamashumi ayisikhombisa bebeyoba sekuthunjweni. Phela ke wayefuna ukuqiniseka ukuthi lelo phawu ukuthi ifa lakhe beliyogcinwa ngoba wayene wadla ifa lomzala wakhe. Ngakho ke wabanakho konke kubhaliwe ngokusemthethweni futhi wenzani ngalo na? Ukuze lingaboli noma lingagqwali walifake esitsheni sasemhlabeni futhi walibeka kude ukuze lingeze ukubola noma ligqwale ize leyo minyaka engamashumi ayisikhombisa yayisidlulelwe isikhathi. Uthume uNkulunkulu, ngiyethemba ukuthi niyakubamba. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wenzani na? Akazange yabambulele abaphakeme nabanokuqonda ukuze baqophisane ngakho sonke lesisikhathi, kodwa walibeka esitsheni sasemhlabeni futhi wazidalela yena uqobo indodana yakhe uqobo uKristu Jesu. Futhi kulelo suku lokugcina manje uvule izimpawu futhi ukukhombisa ebandleni lakhe wakugcina esitsheni sasemhlabeni ukuze lingaboli noma ligqwale. Haleluya! Ho, yazi ukuthi nicabanga ukuthi ngingumginci ongcwele, mhlawumbe nginguye, niyabo. Kodwa naloke ligcinwe lisonge esitsheni sasemhlabeni esahlengwa sivele emhlabeni savuka ekuseni kwePasika. Lapho izimpawu zokufa zazingeke zisakwazi ukumbamba, kodwa wephule izimpawu wase eyavuka futhi zifakazela yena kulezi zinsuku zokugcina ukuthi uyaphila. Usebandleni lakhe unguye izolo lamuhla laphakade, futhi lokho bekufihliwe kumakolishi, bekufihliwe ezinhlanganweni, futhi kulezi zinsuku zokugcina uyakwembula ngobukhona bakhe uqobo phakathi kwabantu bakhe. Uthola umuntu othile engakwazi ukukhipha yizwe kubo nezinto ziphume kubo, ubusonto buphume kubo, ukuze akwazi ukukhuluma ngabo futhi embule futhi avule lezi zimpawu kanjena yena ngokwakhe. Niyabo, haleluya! Wo, animthandi na? Hehehey, icebo lethu lensindiso lona lelo manje lembulwa kuJesu Kristu. Wembula kanjani kulezi zinsuku zokugcina na? Ngokuvula kwakhe uphawu. Ngani? Akukho umuntu awuzange ukuze kubhalwe phansi empilweni yakho ngenzalo kaAbrahama ukuthi badlula kanjani ekulungisisweni ukungceliswa umbhaphathizo kwamoya ongcwele, ukuthi leyo ngelosi iyofika kanjani ezinsukwini zokugcina ibe nomhlane wayo ofulathele ibandla. Futhi isho khona kanye nje lokho uSara ayekucabanga enhliziyweni yakhe engaphakathi, lokho akukaze kube khona kuze kube ngalolu suku. Kunjalo lolu ngusuku nokukholwa kukaAbrahama negama lenkosi uJesu. Manje into eyodwa lapha, nginezinto ezinhlanu engingathanda ukukhuluma ngazo lapha umzuzwana nje ngokushesha nje ngange ngingakwenza. Bukani eziyisikhombisa, kulezimpawu eziyisikhombisa, futhi kukhona izikhombisa ezinhlane ecebweni likaNkulunkulu lokuhlenga. Isihlanu inombolo yomusa, bangaka bakwaziyo lokho na? UJESUKHOLO. Isihlanu inombolo yomusa, isithupha usuku lomuntu, nesikhombisa usuku lwakhe lokuhlengwa. Manje phezisane, manje kunezimpawu eziyisikhombisa kulokhu noma izigaba eziyisikhombisa kuleli cebo elikhulu lokuhlenga. Kunokuyisikhombisa okuyini na? Izimpawu eziyisikhombisa zokuhlengwa omoya bayisikhombisa bakaNkulunkulu. Siyakuthola lokho uma ufuna ukubona ukuthi uyasho yini ukuthi omoya bayisikhombisa. Ake ngibone lapha umzuzu nje isahluko sesihlanu kuqala evesini lesithupha. Ngiyakholwa siyabona lapha ivesi lesithupha, futhi bekani futhi ibheka laphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine, nangaphakathi kwamalunga kume iwundlu kungathi lihlatshiwe linamakhanda ayisikhombisa namehla ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Iyini leyo mimoya ayisikhombisa na? Lezo zithunywa eziyisikhombisa kukhona uColumbia ongcwele noErinasi noJohn Wesley noMartin Luther nezinye. Niyabo, omoya bayisikhombisa kungamadoda ayisikhombisa, izingelosi eziyisikhombisa okuyimilayezo eyisikhombisa, izimpawu eziyisikhombisa, omoya bayisikhombisa, izingelosi eziyisikhombisa, izimpondo eziyisikhombisa, namabandla ayisikhombisa. Niyabo, isikhombisa eziyisikhombisa kunezikhombisa izinhlanu okungukuthi isikhombisa kungukuphelela isihlanu ngumusa umusa kaNkulunkulu eminyakeni yakhe yamabandla ayisikhombisa amadoda akhe ayizithunyeza isikhombisa omoya bakhe abayisikhombisa bakaNkulunkulu izimpawu ezisikhombisa ezihleliwe zokuhlengwa sikuzo khona manje izimpondo eziyisikhombisa zisho eyisikhombisa iminyaka ngoba uphondo lusho umbuso niyawukhumbula umkhele wafika phezu kwesidalwa uphondo kuDaniyeli nokunye nokunye na niyabo kusho umbuso noma iminyaka eyisikhombisa futhi khumbulani uJesu wathi abanye balala emlindweni wokuqala unyaka owodwa enye emlindweni olandelayo unyaka olandelayo olandelayo nolandelayo kwehle kuyothi nguwe emlindweni wesikhombisa futhi emlindweni wesikhombisa kufika umyeni bese ke bonke bavuswa niyakukhumbula lokho na ngakho ke iminyaka eyisikhombisa kwakuyizimpondo ezisikhombisa namabandla ayisikhombisa noma eziyisikhombisa ithi izimiselo zesikhathi zomzimba wamakholwa oh kuphelele nje kangangoba kungaba njalo uJeremiah hey incwadi iminyaka ukuthi kwahlengwa kanjani khona lapha ezisikhombisa nezokugcina zalezi zimpawu lapho zivulwa kutholakala esambulweni sahluko seshumi kwakunengelosi enamandla okwakunguKristu yehla yasebeka unyawo lolodwa phezu komhlaba nolunye phezu kolwandle futhi yaphakamisa izandla sayo futhi ithi usuku seluphelile isikhathi sesiphelile konke sekuphelile akusayikubakho isikhathi futhi yathi yekubethweni kulesi sikhathi imfihlakalo kaNkulunkulu iyakube ifeziwe uNkulunkulu kubani nokuthi wenziwa kanjani wabonakaliswa kanjani ngenkathi lelo phawu lwaluvulwa ukuthi siqala kanjani ukuqonda manje ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe enziwe inyama lesambulo sokuthi ungubani yena lokho kufanele kuqedwe ngaphambi kokuthi ilengelo sibeke unyawo lwayo phezu komhlaba nolwandle futhi ifunge ukuthi akusayi kubakho sikhathi lapho lezi sikhathi sifika sikhona lapho nje kulelo gceke langaphambili khona manje niyabo eyokugcina yazo isambulo yoseshumi unyawo phezu komhlaba naphezu kolwandle isikhathi yasiseke ukuhlengwa sekuphelile futhi manje uza njengengonyama wayiwundli ngaleso sikhathi manje uza njengengonyama yesizwe sakaJuda manje ake ngifunde konke lokhu ngokushesha ukuze ngikwazi ukukuletha kini ngokushesha khona manje nje nevesi lesishiyagalombili uthe selithabathile incwadi izidalwa ezine namashumi amabili namalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linamahabhu nezitsha zegolide zicela impepho nemikhuleko yabangcwele manje lesi sikhathi lapho khona yonke into efanele ibe sekudumiseni manje khumbulani ukuthi kufaneleke kanjani manje ningavumeli siphuthelwe yilokhu manje lalisisani lapho zonke izimfihlakalo zonyaka webandla seziqediwe lapho zonke izimfihlakalo zamacebo okuhlenga lezi zimpawu ezisikhombisa zavulwa khona ngokushesha nje emva kwalokhu manje bukani sekuyisikhathi sokuba konke okusezulwini lakho konke kusemhlabeni kukhonze uNkulunkulu manje bhekisani ukuthi kwenzekani lalelani kulalelani nje lokhu umzuzu lelani ukuthi kwakuyindumisa enjani lena pho amalunga ezidalwa yonke into yawela ngqo phambi kwakhe niyabo kanjalo ngesikhathi yenza icebo lakhe eliphelele isikhathi sokudumisa manje yabo futhi yahlabelela igama elisha athi ufanele wena ukuyithabatha encwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa futhi sewusihlengile kuNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni izilimi nabantu nezizwe futhi wena usenze saba ngamakhosi nabapriesti kuNkulunkulu wethu futhi siyobusa emhlabeni lalelani leyo miphefumulo ehlengiwe iyakhala ngaphandle lapho futhi ngase ngibona ngeze izwi lezingelosi eziningi zihaqa isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi nezinkulungwane zezinkulungwane yonke into ezulwini ikhonza leli wundlu niyabo zithi ngeze likhulu lifanele iwundlu haleluya haleluya elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso lalelani nakho konke okudaliweyo lalelani okwenziwa nguJohane nakho konke okudaliweyo kusezulwini nokusehlabeni nangaphansi komhlaba nokungaphakathi olwandle nakho konke okukukho wangizwa Johane ngithi izibusiso udumo inkazimulo amandla kube kuye lowo ohlezi esihlaleni sobukhosi nakulo iwundlu phakade laphakade uJohane ufanele ukuthi ngempela waba nePentecost elingelakho uqobo wathi konke okudaliweyo kusezulwini konke okudaliweyo kusemhlabeni konke okudaliweyo kungaphansi komhlaba konke okudaliweyo kwakuselwandle wangizwa ngithi amen inkazimulo udumo amandla nezibusiso akube kuyo ohlezi esihlaleni sobukhosi lelo wundlu isikhathi sokudumisa amen babekwenza kanjani na nali izwi lakhe wena bonke balizwa lezidale zine zathi amen uqinisile Johane memeza nje kakhulu futhi umdumise ngokuzwakalayo kangangoba ungakwenza kwangizwa mina ngithi izibusizo amen kazimulo kuhlakanipha amandla nobukhulu namalunga angamashumi amabili nane hawa phansi futhi akhuleke kuye lowo ohlezi ophilayo phakade naphakade indaba enhle kanjena pho manje anginaso isikhathi ngikubhale phansi ingcikithi ethile kukho lapha kodwa umhlangano wethu olandelayo ngaphambi kokuthi singene kulokhu mhlawumbe lapho ngiphuma eholidini lami noma ngesinye isikhathi ngifuna ukuthola lamaviki angamashumi ayisikhombisa kaDaniel futhi ngikubophe khona phakathi lapha futhi ngikukhombise lapho ukuthatha kukuyise kulo ijubhili lePentecost futhi ngikubuyise sengo nalezo eziyisikhombisa izinhlu lezo zimpawu eziyisikhombisa ukuvula lapha ngaphambi nje ukuthi sihambe futhi sikhombise ukuthi kusekupheleni lezi iwundlu mesiya inkosana efanele ifike futhi ifanele ibe khona amaviki angamashumi ayisikhombisa leyo wakuyiminyaka eyisikhombisa eyaprofetwa kubantu bakhe inkosana yayiyonqunywa phakathi leyo ngemithathu ngcenye ingcenye yesikhombisa ngemithathu nengcenye eyonqunywa futhi umhlatshelo wemihla ngemihla bekuyoqedwa ngawo nesinengiso esenza incithakalo okwakuyimoslem yaseoma eyema emagcikeni ethempeli usuku abashisa ngalo ithempeli futhi khona ke kuneminyaka emithathu nengcenye esasalele uIsrayeli futhi uKristu wafika washumayela futhi waprofetha impela nje iminyaka emithathu nengcenye futhi umhlatshelo wemihla ngemihla wasuswa konke nje kuphelele ngangoku nokwenzeka nemoslem yaseoma yayikhona ngqo yakhiwa ebihlabathini efanayo futhi isekhona nalamuhla futhi baze ngiyathela phansi izindonga zeJerusalema kuze kuphele isikhathi esimiselwe yabezizwe ibandla liyiswe phezulu okhethiweyo umlobokazi ephuma lapho nabaprofethi ababili uElia noMose uphendukela kwaIsrayeli mayelana naleyo eminye neiminyaka emibili nengcenye iminyaka emithathu nengcenye kuyinto enhle kakhulu uma uyibona ikhishwa niyamthanda na ngenhliziyo yenu yonke na niyaqonda manje ukuthi yayihili incwadi enanyatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa na okuyikho sikutholile embhalweni ogoqwayo manje futhi kumbula nje kulezi zinsuku zokugcina nje yayigcinwa esitsheni sasemhlabeni niyakuqonda lokho manje na ukuthi sasingubani leso sitsha sasemhlabeni na uJesu Kristu akekho umuntu owayenalo akekho owayenalo kwakunguye kuphela kwakungalotshwanga ngishona sezwini uma lalilotshiwe ezwini lalifihliwe ukuze ungakwazi ngisho ukulithola kunjalo ngakho ke kukuye lokho okwembuliweyo nakuleso sitsha sasemhlabeni. emhlabeni ukuze singaboli noma sigqwale bese ke yafike futhi adonse oyedwa abuyele ebandleni lakhe bese ethi uyabona nginguye izolo lamuhla naphakade uyabona yabo manje ubulokhu uzibuza ukuthi ngabe ngabe isoni bandla siyosha kuze kube phakade noma sasiyosha balaliswa nje emva kweminyaka eyizigidi nakho kwakunjalo ke ayikho into efana nesihogo saphakade besingeke sibe ngunaphakade ngoba ke isihogo sasingenami ngenkathi ngiqala emuva ngaleya ngikudalele ukujeziswa ababi kuso niyabo yini esaba kangaka uyabonge imbeko kaAbraham nazo zonke lezi zinto ezidlukile na vele lokho nje uhlaka nje lwakho niyabo kodwa uma ungene kutheni uNkulunkulu uzivula kanjani lezo zimpawu futhi azikhombise yehla ngqophansi uyabona uma wenza kanjalo lapho ke awukwazi ukusuka kulencwadi izimpawu lezo wena uthi oh uphawu belusho okunye emfoti Branham awume umzuzu kufanele ukuqhathaniswe nalokho ngoba kwananya theliswa ngophawu kwingemuva kwalokhu ukwembula lokhu kuyini na ngakuyini na lapha njengalapha uJeremia wena uthi kwenzeka into ethize thize ukhipha lokhu nakho lapho lokho kukhona ulungile dabula lokho bese ubheke emuva lapha nakho lapho kufundeka okwenzekile kulungile uyayidabula lena lapha bheka lapha futhi yilokho kwenzekile niyabona kuyinto efanayo nalencwadi eyikho niyabo ingemuva layo bathi awu angiqondi abanye bathi ubaba indodana kanti abanye umoya ongcwele kanti abanye bathi igama lika Jesu yonke into enjalo bekufihliwe yonke leminyaka kepha manje nangu ukengqika emuva ngqo kubuyela emuva ngqo ukukhombisa ukuthi kunonkulunkulu yedwa kuphela akukaze kube khona ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa iqiniso lelo negama lakhe ifana nencwadi kaMatewu amashumi amabili nesishiya galombili ishumi nesishiya galolunye ngakho ke hambani nifundise izizwe zonke nibabhabhathize egameni likaYise indodana umoya ongcwele futhi uyise akulona igama nendodana akulona igama nomoya ongcwele akulona igama manje uzobabhabhathiza kanjani na yiliphi lalawo magama ozobabhabhathizela kulo ngenkathi engewona alawo magama na bese kuthiwa nike na ngeke ubabhabhathize nganoma yiliphi igama khona ke leso yisikole sabaprofeti futhi niyabo bese ubuyela kulendawo ngapha bese uthatha indawo ngapha futhi uyibuyisele emuva bese ubuyela kuMathewu oqala wayenzani na uvele wadonsa lokho kwabuyele muva ngqo futhi ukubuyisele lapha manje kuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje hayo uNkulunkulu abathathu manje niyabo ngenkathi unina esemiselwe uJosepha bengakahlangani wafunyana ekhulele ngomoya ongcwele hayo uNkulunkulu baba umoya ongcwele he konke lokhu kwenziwa ukuthi futhi uJosepha indoda yakhe engomuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo esidlangalaleni wayefuna ukumlahla ngasese ngalokho esadlinza bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josepha ndodana kaDavid ungesabi thatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungo uNkulunkulu uyise na umoya ongcwele bengicabanga ukuthi uNkulunkulu baba wayengobaba wakhe ngikusho lokho ngenxa yompaphathizo zayo niyabo bengicabanga uNkulunkulu baba wayengubaba wakhe manje noma ngabe umoya ongcwele noNkulunkulu uyise bangoyedwa noma waye nobaba ababili khona ke ungumntwana oyiziveza andlebe bese kuthi ke sinoNkulunkulu njani na he niyabo futhi lokhu kwe konke kwenzeka kuba kugcwaliseke kwakhulunywa inkosi ngomprofeti intombi into iyakukhulelwa futhi izale indodana baya kuyiqamba igama lokuthi uJesu kunjalo na futhi uyobizwa ngoImmanuel okungu ukuthi uNkulunkulu nathi manje nebonge sikhathe donse muva uphawu iyini yonke lento kusuka kuMathewu isahloko sokuqala kubuyele muva na kungani uJesu Kristu lokho kanye nje uPetro akusho ngosuku lwePentecost ilokho bo ngeke abanye babo abakusho kusobala lesi sigetshana samaRoma kwakufanele size futhi sithi uqhabo sifanele sibe noNkulunkulu abathathu sine banezinkulungwane lezishumi zabo manje kuNomaria noSisile abangcwele noMakhasi ongcwele noSibanibani ongcwele futhi ngicabanga ukuthi kunamakhulu amahlani nokuthile eMexico City osifazana wabulawa ezikhathini esithile sedlule ngabanye abazi izithanda zakhe ukuthi bangene kulweni belolwa yena futhi bambulala ngakho ke bamenza ongcwele nabantu benza ukuphenduka kuye nayo yonke into kanjalo ukukhonza imimoya abangasekho futhi lapha ibandla lamaprotestani lizana lokho abakubiza ukuthi isivumo khona sabapostoli ngiyakholelwa kuNkulunkulu uyise omnini amandla wonke umgcini wamazulu nomhlaba kanye nebandla elingcwele iRoma elikatelika futhi ngiyakholelwa ekunxuseleni kwabangcwele inhlanganyelo yabangcwele maprotestani ethi ngaphansi kwesifungo sikaNkulunkulu ukuthi uyakholelwa enhlanganyelweni nabangcwele lokho ngokukhonza imimoya abangasekho niyabofu futhi kholeke bayaqhubeka futhi bakwenze impela ngoba ibandla lasho njalo uNkulunkulu ngijabula kanjani ukwazi lokho engikwaziyo ngijabula kakhulu ngokwazi lokho engikwaziyo bengaqondi ukuthi bazi namathelisa ngophawu ngokuba baqhela bathi ngqulo uNkulunkulu baphume bangene ebumnyameni ngaleya futhi angeke ubatshele lutho ngoba abakuboni ngempela ngifuna kubuza ngeke ozofanele asho lokho okungenani kunabantu abayishumi nanhlanu noma abangamashumi amabili abahlezi khona lapha ababe necala lokucabanga ukuthi ngangingujesu kristu bangakwenza kanjani na ngangiqonde kubo ngqo ngaze ngathola ukuthi uNkulunkulu wangitshela ukuthi kwakungumoya futhi lawo madoda ngathi futhi lawo madoda angikholwa lonke igama ngathi ningikholwa kanjani khona-ke uma nginitshela na sase sifika izwini base beqala kubona bathi awu impela besingakukholwa noma ngabe sikulalele lokho okushilo niyabo lapho na kodwa empeleni babecabanga ukuthi babeqinisile ngobuqotho niyabo futhi omunye waleyo mimoya ungena kuwe lokho kukwenzile niyabo nizokukholwa ngempela ngikhathali wena akekho ongakutshela noma yimuphi umehluko niyabo akulindaba ukuthi izwili kusho kangakanani awu wena awulikholwa nje vele uqhubeke nje uma ufuna ukubanga leyo ndlela wena qhubeka futhi nginendlela yami uqobo niyabo lokho kuyakhombisa ukuthi ucotshwe ngomoya ongalungile umoya kaNkulunkulu uzo awu wena uthi uthini ngawe mfowethu Branham na ngicela noma ngubani ngihlala ngilungele noma ngubani ukuthi angikhombise ukuyikho nokungesikho kodwa kufanele kube yizwi ngeke bathi kufanele kuvele ezwini ngakho ke yilapho-ke lapho lezi zimpawu zivulwa khona futhi ungalokothi ukukhathazeke uma kuluphawu luzozimemezela lona kusuka kuGenesis kuye esambulweni ngakho-ke nazo-ke izimpawu animthandi na ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda Wangithe ngelintsindiso emthi wasekhalvari. Asikhothamise ikhanda lethu. Bangaki phakathi lapha bangamazi njengomsindisi wakho ungathanda ukumbizela enhlizweni yakho na uyazi ngiyakholelwa ekuyeni yethare empeleni ngiyakukholwa kuhle lokho kodwa ebhayibhelini abazange baye eyathare ukuthi basindiswe bavele balikholwa nje enhlizweni yabo futhi balemukela bangakikini abazoza ngendlela yebhayibheli bonke abakholwa babhaphathizwa bangakokholwayo namuhla ongakaze akwenze ngaphambilini kodwa ufuna ukuvuma esidlangalaleni ukuthi ubunephutha ezindleleni zakho futhi ufuna ukwamukela uJesu njengomsindisi wakho na ningaziphakamise nje izandla zenu namakhanda enu ekhotheme nithi ngi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu akubusise emuva le uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu akubusise emuva lapho sengiyakholwa manje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise indoda emuva lapho manje wena kubula hayi lapha kodwa enhliziyweni yakho uNkulunkulu wenza ukuvuma esidlangalaleni
Nkosi, ngiyazi ukuthi sisesikhathini sokuphela sengiqedhiwe. Ngelingilanga bengikhuluma nomngani wami omncane lapha edolobheni uDokotela Semade sasihleli ehhovisi. Ngathi Sem, bengilokhu nginomoya oyigesi. Wathi wazi kanjani ukuthi ngumoya oyigesi na? Ngasenhliziyweni yakho na? Ngase ngithi yebo. Wathi lokho kungahle kube ihluli nje yenhliziyo. Wathi ngiyaxolisa, wathi kungahle kube inkathazo yenhliziyo. Wathi manje wazi kanjani ukuthi khona lapho na? Wathi ake ngekubuka. Wangihlola wathi cha bo, akukho lutho olungalungile kuwe. Ngathi Sam noma nini, lapho kufika ngineminyaka engamashumi amahlanu nambili ubudala, futhi uSam mdala kancane kunami. Ngathi uma kufika Sam yonke leminyaka engamashumi amathathu engiyifakile ngizama kwenza abantu bakholwe kuJesu Kristu nalowo engimthandayo futhi engimsebenzele sonke lesisikhathi, ayenzi imehluko kimi uma efika. Ngizokuya ekhaya. Yena wathi iBhili, uyazi lapho ngithola okukhulu kunakho konke kwami na ngukwenzela omunye umuntu okuthile. Ngathi leyo yimpilo yangempela. Uma unefa lapha kulo mhlaba mngani, kuyifa elibulayo, kepha simukela ifa elingafiphaliyo. Indoda nayo lahleko yamuka futhi yashiya ifa layo, futhi yathatha ingxenye yalo nayo yahamba. Ngenkathi seyibuya ifa layo langcoliswa. Kodwa uma ubalekele elakho, akunjalo ngumbuso kaNkulunkulu, simukela ifa elingabuli. Ngabe awufuni ukulamukela na? Cishe kube neshumi nanhlanu abaphakamisa izandla zabo, izoni ebezifuna ukwamukela ifa lazo kulokhu kusa. Angaba khona yini omunye ngaphambi kokuthi sikhuleke na? Yebo, kancane ngempela manje. Ngiyamthanda. Suza umqondo wakho manje uma uzizwela ukuthi ufanele lesi bekungaba isikhathi. Ngoba wangithanda kuqala. Wangithengelinze ndiso uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Baba sezulwini, ekuthuleni kwalesi sikhashana siletha kuwe lezi zithameli ngaphansi kwesimo esibuthakathaka kulokhu kusa Nkosi. Ngizama kuletha lomlayezo kubantu ngoba ngiyabathanda. Ngifuna bawuzwe Nkosi, ngifuna ukuthi bazikise okwehange, ngifuna ukuthi bazi ukuthi zonke lezi zinto ezenziwe kule minyaka embalwa eyedlule ayizange ibe ngenhlanhla nje, bekulokhu kunguwe Nkosi, kube nguwe obevula lezi zinto. Futhi wo Nkulunkulu, sonke sizizwela sengathi phambili kwethu ngo kunejubhile elikhulu. Ngikhulekela labo abaphakamise izandla zabo, bayazi ukuthi banephutha Nkosi, izinto eziningi ezincane, mhlawumbe badle ifa imali ethile kanye ngankathi evela kuthize. Kodwa yini kwenzile na? Abazanga ukuthi iphelelephi, ivele yanyamalala nje kancane kancane, ngoba lokho ifa elibolayo. Futhi uma beyakulishiyela omunye umuntu beliyobola futhi. Kodwa sinefa elingaboliyo, kungukuthi insindiso, ukuhlengwa, sibuyele emuva ensimini yaseyideni futhi. Cabanga ngakho nje Nkosi, kubani obefune ukubuyela emuva njengo-Adamu no-Eva futhi aphile emuva lapho na? Ukudla kwethu kwahlinzeka usuku ngalunye. Baba osezulwini, uhlala njalo engasemgudwini ekhuluma nathi. Ngiyakubona lokho kukhanya okukhulu kuhamba phambi kwethu. Ibhubesi nempisi kudla ndawonye, inkunzi idla utshani, ibhubesi lidla kanye nayo. Lapho manje ziyadlana, noma ibhubesi lidla inkunzi, nempisi idla inkunzi, nanoma yini engayidla. Kodwa ngalezo zinsuku ngeke kube ngaleyo ndlela. izinyoni ezinkulu ezinhle ezindiza ngeke kube khona usizi akusoze kube khona nomaka esiwedlulile ngaphezulu kwamathemba ethu phansi ngasemkhondweni lapho sibona abantwana bethu abathandekayo bethu wo uNkulunkulu usuku olunjepho akunendaba ukuthi semukela ini lapha emhlabeni khona kuzoshabalala konke kodwa lokho ngeke kushabalale uNkulunkulu ngingahle ngingakwazi ukukhuluma kulabo abantu abaphakamise izandla zabo lapha emhlabeni angazi ngethemba ngiyakwenza kodwa uma ngingakwenzi khona ke inkosi mangihlangane nabo izantsi ngasemkhondweni lapho bangahle basho into ethile efana nalena futhi Branham uyakhumbula phansi emhlabeni ngaphambi kokuthi lento enkulu yenzeke ngokunyukusa wawukhuluma ngokuvulwa kwezimpawu ezazigcinwe ezitsheni zasemhlabeni na kwakunga leso sikhathi lapho engena khona esitsheni sami sasemhlabeni ngangingomunye owaphakamisa isandla sami ngalokhu kusa wo ngiyajabula kakhulu ukuthi ngangikhona lapho ngiyothi mfowethu tete wethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ngangikhona nami manje nenhlanganyelo ndawonye kuyo yonke iminyaka babusise baba bangabakho wena wathi akekho ngeze kimi uma ubaba engamdonsi futhi bonke labo baba angiphe bona bazokuza akukho namunye kubo ozolahleka ngakho ke siyabonga kakhulu baba ngalokho bangathi bangeza manje futhi bathole isibambiso sensindiso yabo hayi ukuthi bahambe bajoyine ibandla kodwa isibambiso akusikho ukujoyina ibandla kodwa ukuzalwa okusha ukwemukela umoya ngcwele bangathi bangakwemukela baba ngokuba sikunikela izandleni zakho egameni lika Jesu Christu amen ngalamaduku nkosi Jesu ngikhulekela phezu kwalamaduku futhi ngicela ukuthi uzobusisa bonke lowo abadingayo wonke olapha nkosi lona wesifazane ompofu ohlezi lapha esihlalweni samasondo emva kwalomhlangano omkhulu kulokhu kusa baba ngizomoya wakho ngcwele ugcwala kithi sonke sizwa izwi lishona phansi kujuleni futhi lihluma izimpande ezinhliziyweni zabantu abasoze bakukhohle nkosi sonke isikhathi lapho bezwa lezi zi into bazocabanga ngalezo zimpawu zivulwa manje sisize sazi ukuthi zaziyini lezo zimpawu nkosi ukuze yilowo nalowo angeke adideke emqondweni wakhe kodwa uzokwazi kusuka kuisho kanje inkosi ukuthi kuwuphawu lukaNkulunkulu izimpawu uNkulunkulu azisombululile kithi sikhulekela ukuthi uzophulukisa bonke abagulayo nabahluphekile siphe khona nkosi umoya wakho khona uma ungasindisa isono emuva ngemuva kwesakhiwo ungamphilisa umuntu ogulayo lapho futhi ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona nkosi futhi uphulukise labo abamelwe yilamaduku abangakwazanga kufika lapha namuhla sikunikela konke kuwe egameni lenkosi uJesu Kristu amen ngiyakholwa ukuthi balengane encane edinga ukunikela ingabe lowo wesifazane lapho nengane encane na ngamletha phezulu kulesi sikhathi na singathokoza ukunikela umfo omncane qhabo akudingi ukuthi abe mncane wena nje woza abanye bamalunga abeze beme kanye nami uma nithanda kulesi sikhathi ngidala kangakanani na ineminyaka emibili nohafu kudala ngubani igama lakhe na uScott Ford omncane neminyaka emine nohafu budala ufuna ukuba anikelwe kulokhu kusenkosini yakhe nomsindisi uJesu Kristu umama wakhe uyomletha uqondile woza ngaphambili mfowethu Kusene Musa siletha kuwe lengane encane kulokhu kusa ngendlela yokuyinikela sibeka izandla zethu phezulu kwengane encane lomfanyana futhi sicela ukuthi amandla avusa uJesu ethuneni azophulukisa lomfana omncane uNkulunkulu sengathi angaphila impilo enhle namandla sengathi angaphila Nkosi yaphilele inkazimulo yakho ukuthi sewuvele ungene kanjani ukusiza lengane futhi siyakubonga ngakho futhi ngikholekela ukuthi uzoqhubeka nokuba nomfo omncane yiba nabazali bakhe abathandekayo bakhe sengathi siyazi futhi sifundisiwe ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abayithanda inkosi ukuthi lezi zinto kwesinye isikhathi zisondeza kanjani abantu eduze kuwe ngithandazela ukuthi uzosinika izibusiso esizicelayo futhi manje baba ekuthobeleni izwi lakho sinikela lo mfanyana kuwe ngegama lika Jesu Kristu sengathi ungemukela umoya wakhe omncane umphefumulo nomzimba futhi umsebenzisele inkazimulo yakho Amen. Unkulunkulu akubusise tete wethu, unkulunkulu akubusise Scott omncane, sibonga kanjani inkosi ngalokho. Manje ngubani ozobhapathizwa na? Kuneqembu labantu elizobhapathizwa, ngiyakholwa. Sisalungiselela lokho, asicule ngiyanitshela ukuthi singahle senzeni, asicule ngizodedela umfortune evila kwenze, ngiyazi uzobe sekulungile khona ke. Kulungile mnumzane, umfortune evili. Ngiyayithanda inkosi, thanini amen. Nizongikhulekela na? Amen. Amen.